Nevo. Ndi tepani basi kuti ndakusunganinu mutayima mbali mwamakoma ndipo ine ndinadutsa kuno pa chochita china pafupi ora ndi theka la pitalo ndipo anthu anali akubwerera pa chitseko akumapita kwawo ine ndinakomana ndi Bile kunja uko ndipo iye anati malo anali atakonzeka kale kuti msonkhano uyambike kuchokera madzulo ano chotero ife tinangokhala nawo msonkhano waung'ono ukuno ife sinawuyike nkomwe iwo mu mapepala akuno kotero ife tingokhala ndi kanthawi kakang'ono kachiyanjano ndipo tsopano ndi zotangwanitsa nthawi zonse monga anthu akunja kwa mzinda mungadziwe kuti kuno kumalo akwathu nthawi zonse timakhalira kulumba kuthamanga kuchokera kumalo kupita kumalo ndi kupanikizika chotero ine ndikukhala ngati ndikuzolowera izo ine ndangofika pamalo amene ine sindikulola kuti izo zizindisautsa ine mochuluka monga zikanatekera ndipo inu mukudziwa iwe uyenera kutaya pang'ono pokha nthawi ndipo iyenera kukhala yochuluka ndi ambuye ngati iwe suchita izo ndiye iwe sumabwera mu msonkhano ndi kutsitsimuka kwa mzimu woyera ndipo pamene iwe ubwera mkati monga lero zakhalira pamene izo zangokhala chimodzi chachikulu chokopa chachikulu chabwino izo zimakhala ngati zovuta nthawi zina kuti ine ndibwere mkati kuti ndipewe kukhala wotsimidwa pang'ono pokha ndikukankha inu mukuona ndi kudzipangitsa ndekha kukwiya pamene ine ndichita izo ndiye ine ndingakhoze kupeza mzimu woyera paliponse mu izo chotero ine ndikumvera chisoni ngakhale kwa anthu amene ayimirira mutinipita ndi kuzungulira panja ndipo iwo amabwera kuyang'ana mkati kukalowa mu galimoto yawo ndi kumabwerera kwawo ine ndimafuna kuti nditenge sukulu yapamwamba kumusi kuno kuti ndidzachitise msonkhano wa mausiku anga pokha koma sukulu ikupitirira nthawi ino ndipo zili ngati zovuta kwa ine kuti ndiyitenge iyo mu nthawi imeneyo koma ine ndikufuna kunena kuti inu ndikuyamikira ndithudi mmodzi aliyense wa inu mkati muno ndi kunja ndi chifukwa cha mgwirizano wanu wabwino ndi pa zonse zimene inu mwachita ndipo mawa uno musande sukulu ine ndinawathokoza wanthu chifukwa cha chopereka chimene chinaperekedwa kwa ine usiku wa thawu chimene chinali chopereka chosapemphedwa mosabisa ine ndinawawuza abusa kuno abusa athu okondedwa mbale neveu ndiwo ine ndikanakonda ngati iwo akanatasa chite izo koma iwo anachita izo chonchobe chotero ine ndimangofuna kuti ndinene pa izo tsopano ano ndi malo ang'ono ndipo iwo sangati akhazike kupitirira pafupi anthu mazana atatu ine sindikuganiza ndipo choperekacho chinali madzola mazana atatu ndi makumi awiri mbambo anayi chimene chikutandauza kuti inali pafupi dola imodzi aliyense ndi chopereka chopambana chimene ine ndinayamba ndapasidwapo mu moyo wanga pa chiwerengero cha wanthu kawirikawiri icho chimakhala pafupi masenti makumi awiri ndi anayi pa munthu makumi awiri ndi asanu masenti makumi awiri ndi asanu ndi awiri ndi chopereka chachikulu kwa munthu koma ichi chinali pafupi dola pa aliyense ndipo ine ndithudi ndili kuyamikira izo ndipo mwina ine sindinathe kutenga mawa uno kuti ndifotokoze kwa ena ainu ife tinapeza zakudya bokosi la zakudya zili pa masitepe ndi zopereka zazing'ono zomwe zatumizidwa kwa ife mkazi anga ndi ine tikukhumba kuti tifotokoze kuthokoza kwathu kwa inu wanthu ndipo ine ndikutsimikiza mwakupambana kumene ife tikudziwira zonse izo zikhale kwa ufumu wa Mulungu ndipo izo zimandipangitsa ine kumangomverera ngati ndikukhumba ine ndikanakhala nawo malo akulu kwambiri kumene ife tikanakhoza kumangopitirira kupita mtsogolo kwa nthawi yayitali ndi kutumikira kwa wanthu koma ngakhale usiku uno ukatha msonkhano ine ndikuyenera kumapita chimene ine tindikhoza kuchoka usiku uno koma mmawa molawirira kuti ndizipita ine ndidzabwerera loweruka lotsatira usiku kudzachoka la mulungu mmawa kachiwiri wa ku Colorado zilibasi umodzi pambuyo pa unzake omwe umapita. Ndiyeno msonkhano wanga wotsatira wakutsigala nyanja kubwera mu Januwale kumene kuli ku Australia ndi New Zealand ndikudutsa uko. Tsopano ine ndikufuna inu kuti mundipempherere ine. Ine ndithudi ndikukhumba mapemphero anu. Ndiyeno ine ndikufuna kuti tonse ife kuti tikhale oyamikira kwa Mulungu wamphamvuzonse yemwe watichitira ife zinthu zazikulu choterezi mu msonkhano waung'onowu. Ine ndikukhulupirira kwa chiwerengero cha nthawi zakhala zilipo zochuluka zimene zakwaniritsidwa mu msonkhano uno kuposa msonkhano uliwonse umene ine ndinayamba ndachititsapo mu moyo wanga pakachisi uyu. Ambuye akungooneka kuti akutsegula madalitso. Ine ndaganiza mwina pa msonkhano uno kuti kuchokera mu masomphenya amene ine ndakhala nawo kuti utumiki wanga kuti usinthidwe ukhale wabwinoko ndi utumiki waukulupo. Tsopano izo zingochitika motsimikiza basi monga inu anthu munamva mautumiki wena atatu awa akunenedweratu kapena wena awiri awa. Umodzi uwu udzakhala basi monga chomwecho kungoti wokulirapo. Koma usiku woyamba ine ndinangowayitanira wanthu kuno kuguwa ndinapita molunjika basi kuzindikira za mu mtima. Usiku wachiwiri ine ndinawatengera iwo muchipinda ndinapita molunjika basi kuzindikira za mu mtima. Ndipo mausiku awiri otsiriza ndiye ife timawabweretsa iwo kuno pa nsanja molunjika basi kuzindikira za mu mtima.
But just to report some things.
Koma kungoti ndinenepo zinthu zina. Mtumiki wa khungu analandira kupenya kwake pa nsanja. Ndipo asungwa na awiri ang'ono usiku watha atakhala muchikuku ali ndi matenda amene palibe mmodzi yemwe akudziwa chimene iwo ali palibe dokotala. Mapazi awo akulu patali ndipo zala zawo zakuphazi zikugwa zala zakumanja zikugwapo ndipo palibe chimene chikanachitidwa kwa iwo. Ndipo basi pamene mzimu unali kudzoza ine ndinapitapo ndipo mu dzina la Ambuye Yesu ndinatemberera matenda amenewo. Ndipo kunyamuka kuchoka muchikuku iwo anapita ndipo mmawa uno amayenda kuzungulira kuno kukachisi monga mwana wina aliyense ndipo anabwera kuno ndipo anadzabatizidwa ndi ubatizo wa Chikhristu pomwe pano mudziwe mmawa uno. Pamene ine ndinali ndi maminita angapo akuwerenga kanthawi kapitako ndipoko kunali abwenzi wena ine Mbale Huva mtumiki wochokera kumusi mu Kentucky amangodusa kuno ndipo anawasiyira mawu akazanga kuti usiku watha pakuitana mzere kunja mwaomvera akazi amene anali wopanda makadi ali onse apemphero kapena chilichonse atangokhala panja uko akupemphera. Ndipo uko kunali mkazi mmodzi yemwe anali asanadye ine ndayiwala kuti ndimotalika bwanji chakudya zophuka mu mimba yake monse zitadzaza. Ndipo Ambuye anamuyitana iye ndipo anamuchiza iye ndipo mmawa uno iye anauka ndikudya kadzusa wa mwezi wabwino ndipo ali pano pena pake usiku uno ndipo wena anali akunena zokhudza izo. Ndipo nthawi sikanati tilole pa zinthu zomwe Ambuye wathu wachita. Chotero kwa ife izo zikutipatsa ife kulimbika kudziwa kuti izo zangokhala pafupi china chake chikukonzekera kuti chichitike chachikulu. Usiku watha udatha msonkhano udatha uthenga ine sindinayambe pa nthawi iliyonse ndawuonapo mzimu woyera ukudzoza konse wanthu mokula muli monse kuposa momwe iwo unachitira usiku watha. Ife tikuyembekezera kukwina usiku uno ndipo tsopano mundipempherere ine. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiwerenge wena mawu odalitsidwa a Mulungu. Ndipo ife tisanawerenge mawu tiyeni tingoyankhula kwa iye ndi mitu yathu yoweramitsidwa mphindi chabe.
We come to thee tonight, maybe just a little tired in the body. Oh, how our spirits are refreshed. The signs of Almighty God that He's with us in the living God, blessing us and giving us what He promised.
Pamwamba pa zonse zimene ife tingakhoze kuchita kapena kuganiza. chipanga tipeta pesa chisomo pamaso panu kukyolera pokulupirira pa mwana wanu ambuye Yesu ife tikanapemba usiku uno kuti inu mukanatichezera ife kachiwiri ndi magawo awiri a mzimu wanu mulole iwo usanuliridwe mu mphamvu yayikulu ndi miyezo pa munthu aliyense pano kuti akhulupirire uthenga ndi kulandira mphamvu ya mzimu woyera mu miyoyo yawo. Pulumutsani iwo amene ali okoza kupulumutsidwa usiku uno ndipo achiritseni iwo amene ali okonzekera machiritso. Perekani za Ambuye ndipo pamene ife tikuwaona wanthu akukanizira mkati atayimirira mu makomo mazana akubwerera kuthalichi chaching'onoti izo zikutikumbutsa ife kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuti mu masiku pamene Iye anatitezera ife kuno mu maonekedwe athupi kukanikiza kunali kwakukulu kwambiri iwo sankakhoza nkomwe kuti apite kwa Iye ndi munthu ndipo anachita kumubweretsa Iye kupyolera pa denga la nyumba. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti usiku uno kuti mmodzi aliyense yemwe akanikizire kulowa mwanjira iyi adzakhoze kulipirirwa monga munthu uja anachitira. Dalitsani mawu anu pamene ife tikuwawerenga iwo ndipo mulole iwo akhale nyali kuwala kumapazi wathu pakuti ife tikupemba izi mu dzina la Yesu. Amen. Ai, Rosella Griffith. Zangonenedwa kumene kwa ine pomwe pano kuti msungwa na yemwe ine ndinamuitana mmawa uja chidakwa yemwe anakhala atayitanidwa mu msonkhano ku Chicago. Iye anali yemwe anali atakhala mu chipinda pamene mzimu woyera unayankhula kwa iye ndipo anati iye anali chidakwa ndipo madokotala akulu asanu aku Chicago anali atamulephera iye wothandiza zidakwa anali atamulephera iye ndipo iye anayitanidwa ndi pakuti atero Ambuye iye anachiritsidwa iye sanachite chibaba kuti amwe kuyambira pa nthawi imeneyo. Ndipo dona wina wang'ono uko mukhonde la pamwamba pa mtunda pa iye yemwe anali mzake wa iye omwe iwo ankakhala mu mzinda wa Calumet. Ngati aliyense akudziwa kumene uko kuli ndimo mmizere ya mmalire kumene kuli koyipa kuposa Paris France mitundu yonse ya zoyipa zikuchitikako. Ndipo ndinamuwuza iye kuti iye anali wogulisa zozunguza ubongo ndipo iye anali wovina ndi Fred Astaire ndipo bambo ake anayipidwa nazo izo koma iye anauka ndipo anati bambo bamboyu akulondola ndendende. Iye tsopano wakwatiwa msungwana wang'ono ndipo ali pa njira yake kumapita ndi mwamuna wake akulalikira uthenga. Rosella ndi wogwira ntchito ya utumwi kuchokera ku ndende iliyonse kutumikira ndi chilichonse chimene iye angakhoze kulowamo kuwawuza zidakwa kuti chilipo chiyembekezo ndipo ndicho mwa Khristu. Iye wakhala wolemedwa mochuluka kwambiri chifukwa cha bambo wake si kupitirira kuposadzana pa maminiti khumi kuyankhulana kwa padera msungwanayo wakhala wothandizira kwenikweni wa misonkhano kwa zaka zinayi kapena zisanu zapitazi zimene iye anandiwuza ine mukulongosola kwakung'ono kwa maminiti khumi panja kungolo pa zoyankhulana kumene anati mʼbale Branham chilichonse chimene inu muchita ndine wolemedwa moyipa chifukwa cha bambo wanga. Iwo amakukondani inu koma iwo sakubwera basi kwa Khristu. Ine ndinati Rosella Mulungu akudziwa momwe angati achitire izo iye akudziwa momwe angamupangire iye kuti achite izo ndipo tamva kuti tsopano iye wakwiriridwa pansi pa galimoto itasenza miyala ya laimu. Tiyeni ife timupempherere iye. Ambuye pakamwa ya mwana wamkazi wokhulupirika uja ndipo iwo akodwa pansi uko mwakuti akhoza kufa pansi apo Mulungu perekani kuti iwasatero koma moyo wawo uyangʼane mmwamba ndi kukumbukira kuti inu ndinu Mulungu yemwe mukhoza kuyankha pemphero pansi pa mulu wa miyala ya layimu mofanana monga inu munakhoza kuchitira mu mimba ya msomba kapena mu ng'anjo ndi moto kapena mukhola ndi mikango inu mukadali yemweyo atulutseniko iwo Ambuye mkhristu wotsukirwa. Ife tikudziwa kuti zinthu zonse zimachitira palimodzi kwa iwo amene akukondani. Ndipo ife tikupemphera kuti ichi chikhale chimodzi cha zinthu zimenezo. Pamene ife tikuzipereka izo kwa inu mu dzina la Yesu. Amen. Mukuwerenga kwa mawu usiku uno pa buku la mafumu wachiwiri, ine ndikukumba kuti ndiwerenge mu mutu wachiwiri kwa mutu wapang'ono chabe kuti ndipeze nkhani yake Mulungu akalola. Ndipo zinafika pochitika kuti pamene Yehova anati amutengere mmwamba Eliya kupita kumwamba mu kamvuluvulu kuti Eliya anapita ndi Elisha kuchokera ku Giligala. Ndipo Eliya anati kwa Elisha, dikira iwe pano, ine ndikukupemba iwe pakuti Yehova wandituma ine ku Beteli. Ndipo Eliya anati kwa iye, monga Ambuye ali moyo ndi moyo wanu ulipo, ine sindidi ndikusiyeni inu. Chotero iwo anapita mpaka ku Beteli. Ndipo ana aneneri anali kumeneko ku Beteli anabwera uko kwa Elisha. Ndipo anati kwa iye, kodi iwe ukudziwa kuti Yehova akuchotsera mbuye wako pa utsogoleri wako lero? Ndipo iye anati, inde ine ndikudziwa izo, khalani muli chete. Ndipo Eliya anati kwa iye, Elisha dikira pano, ine ndikupemba iwe pakuti Yehova wandituma ine ku Yeriko. Ndipo iye anati, monga Yehova ali moyo ndipo moyo wanu ulipo, ine sinditi ndikusiyeni inu. Chotero iwo anapita ku Yeriko. Ndipo ana aneneri anali uko ku Yeriko anabwera kwa Elisha ndipo anati kwa iye, kodi ukudziwa iwe kuti Yehova akuchotsera mbuye wako pa utsogoleri wako lero? Ndipo iye anayankha, inde ine ndikudziwa izo, khalani muli chete. Ndipo Eliya anati kwa iye, dikira pano, ine ndikukupemba iwe pakuti Yehova wandituma ine ku Yorodani. Ndipo iye anati, monga Ambuye ali moyo, moyo wanu ulipo, ine sindikusiyani inu. Ndipo iwo awiri anapitirira. Ambuye atawonjezera madaliso awo ku mawu ake. Funziro langa la usiku uno ndilo munthu woyitanidwa ndi Mulungu. Ndipo ine ndiyesa kuti ndikhale mwachidule basi monga ndingakhoze, chifukwa ife tili ndi mzere wa pemphero waukulu umene ukubwera mu maminiti pang'ono chabe. Koma kungoti ndikupatseni inu kuyang'ana kwakung'ono pa nthawi zimene ife tili kukhalamo. Ife tikumva kulira uku pa wayilesi ndi m'malo osiyana ndikuchokera ku mitima yodzipereka. Ambuye tipatseni ife chidzidzimuso mu nthawi yathu. Ndipo kuchokera pa makalata ochokera kwa akhristu kuzungulira dziko, ife tikumva kulira kumeneko. Ndipo izo zimachita china chake kwa mtima wako. Izo ndi zozoza, izo ndi zokunyamula, izo ndi zokulumizitsa kwa moyo kumva wanthu a Ambuye akuitanitsa chitsitsimutso. Ndipo Mulungu anapanga lonjezo, ngati wanthu amene ali oyitanidwa ndi dzina langa adzadzisonkhanitsa wokha palimodzi ndi kupemphera, ndiye ine ndidzamva kuchokera kumwamba. Ndipo chotero ife usiku uno tikufuna kuti tiganize pa izo. Ndipo kumbukirani kuti mkati mwakulira konse uku Mulungu sangakhoze kutumiza chidzidzimuso mpaka iye ali nawo amuna moyenera kuti achitenge icho. Ife singakhoze kukhala nacho chidzidzimuso mpaka ife titapeza amuna, amuna oyitanidwa ndi Mulungu, amuna ophunzitsidwa ndi Mulungu, omwe sali ophunzitsidwa mu sukulu za Mulungu ndi za mapunziro, koma amuna opirira achikhulupiriro omwe Mulungu wawalera mu sukulu yakuphunzitsa kwake kovuta. Amuna amene sali woopa kuti agumane ndi moto. Amuna amene abwerapo mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo akudziwa mphamvu yake. Ndipo akudziwa umphamvu zonse wake. Ndipo akudziwa mphamvu yake yochiritsa. Amuna wena amene apfundzitsidwa kuti amudziwe Mulungu wa moyo.
It's all right to train him by the word.
Ndizabwino kuwapfundzisa iwo mwamawu. Koma lemba limapha. Mzimu umapatsa moyo. Ndipo ife tisanati tikhale nato chitsitsimutso ichi. Mulungu ayenera kuti ayitanepo ndi kuwapfundzisa amuna. Amuna ophunzitsidwa ndi Mulungu. Kuti autenge uthenga uwu. Ndipo iwo samasamala kuti kuthutsako ndi chiyani. Iwo amakhala ali ololera kuti apite ku ng'anjo ya moto mwakugonja kapena ku makola amikango kapena kulikonse kumene kungakhale kuli. Iwo ali okonzeka kuti apite chifukwa iwo akhala ali mukukhalapo kwa Mulungu ndipo akudziwa chomwe iye ali. Kaya ndi kuchigonjetso kapena kugonja iwo amayimapo bechimodzimodzi. Ndiwo mtundu wa kaphunzitsidwe kamene Mulungu amachita kwa wanthu. Koma ndi chachilendo kwambiri kuganiza kuti Mulungu akanakhoza kuchita izo. Kuti Mulungu amaphunzitsa amuna ake monga choncho. Koma iye amatero. Inu mukudziwa ipeti linayo nyimbo yachikale imene timayimba. Wena kupyola m'madzi, wena kupyola mnamondwe, wena kupyola m'mayesero ozama, koma tonse kupyola m'mwazi.
God leads his
Mulungu
people
amatsogolera anthu ake kupyola m'mayesero akulu kuti awatsuke iwo. Ndipo ndayi zina izo zimatenga zaka kuti achite izi. Ndipo kwa ine mwini usiku uno ine ndikukhulupirira kuti pakali pano Mulungu akuwaphunzitsa amuna oterowo kuti akakomane ndi mzere wapatsogolo. Amuna amene akupyolamo ndi nthawi kugwerezedwa kuchokera ku mapazi awo. Nthawi zina zimaoneka ngati chinthu chonsecho chikugwa komabe mkati mwa izo zonse iwo amamudziwa Mulungu wa moyo uyo ndipo amayika nkhope zawo patsogolo kukhala akumasunthabe. Ndipo anthu ambiri akupempherera chitsitsimutso. Ine ndikudabwa ngati ali nthawi zina ngati iwo amene akupemphera ngati mapemphero awo omwe samayimitsa zitsime zamadalitso pamene ali mwamantha. Ndiopa kuti amudalire Mulungu. Opa kuti amutenge iye pa mawu ake. Opa kuti akhulupirire kuti iye akadali wa moyo lero. Pamene Bible lake limanena mwachimvekere kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu samayitana mwakamodzi wanthu anzeru ophunzira alunda. Iwo amasewera gawo lawo ndipo iwo ndi anthu opambana. Koma kawiri kawiri pamene Mulungu akufuna kuti ntchitoyo ichitidwe iye amatenga wina wake yemwe sati wankomwe ABC wake. Kupuzani malemba tenyani kupyola mbiri zakale. Amuna amene anafika ku china chake ndi Mulungu sanali amuna omwe anali ndi maphunziro akulu koma amuna omwe chabwino anali opanda maphunziro kukhupa kokha mu mtima mwawo kuti amutumikire Mulungu. Iye ankalenga mlimi, mbusa, msodzi, msaki. Iwo amene ankakhala muchilengedwe mukayeziyezi ndi kachetechete uja wachilengedwe. Uko Mulungu amakoza kuyankhula kwa iwo. Ndipo ndi omwe iye ankawayitana. Ndipo ngati iwo apeza kuti pamene iye akupereka kuyitana kwa walunda wamkulu munthu ameneyo potsiriza amabwerera ku malingaliro ake alunda. Ndipo pakapita kanthawi pamenezo zifika pakuti achite chopambana iye amakhala ali wosokonezeka kwambiri ndi wanthu a mdziko kuti avomereze zoterozo. Chotero iye amatsirizira kuchipembezo ndipo amapitirirabe kumbali ndi kukapanga mtumiki. Ndipo izo zonse nzabwino. Ndipo ine ndilibe kanthu kodzutsa munthu ameneyo yemwe angati achite izi. Koma pamene Mulungu akonzeka kuti achite china chake mu malo auzimu iye kawiri kawiri amalenga munthu yemwe iye angakonze kuyita chidaliro chake mmenemo. ndipo amamudzoza iye ndi kumutumiza iye kunja ndipo iye ndiwopanda mantha pa ntchitoyo ndiwo mtundu wa amuna amene ife tikuwasowa lero osati masikolalo wopukutidwa koma amuna amene amamudziwa mulungu mu mphamvu ya chiukitsiro chake mwachitsanzo panali mwamuna mu baibulo dzina lake mose yemwe anali ndi kuphunzitsidwa kwake konse iye ankadziwa za mulungu zonse iye ankadziwa chilichonse chimene iye ankayenera kuti achidziwe ngakhale iye akanasowa maphunziro aliwonse iye akanakonza kuaphunzitsa olamulira mu israeli kapena mu iguputo iye sankasowa chinthu chimodzi ndipo baibulo limatiwuza ife kuti iye anali wophunzira mu nzeru zonse za aiguputo mwakuti iye ankakhoza kuaphunzitsa masikolala awo iye ankakhoza kuaphunzitsa aza sayansi awo zinthu iye anali ndi mafungulo mpaka ku nsonga yomwe pamenezo zifika kudzalunda koma apobe izo zinamutengera mulungu zaka makumi anayi kuti apunde zonse izo zichoke mwa iye kunja uko mu michenga ndipo pamene iye anapeza malingaliro ake onse alunda a mulungu adapunthidwa kuwachosa mwa iye kunja kuja mu michenga chitsulo chinali chokonzeka kuti chiwumbidwenso umo ndi momwe mulungu amawatenga wanthu ake ndi kupunthamo mandhawo onse ndi lunda lawo lonse ndiyeno mbuye waumba wamkulu amawayika iwo pa gudumu ndipo amayamba kuwaumbanso iwo kachiwiri amuna ntchito oyenera ndiye munthu wa mulungu ndani yemwe angamuphunzitse munthu motuluka kuposa mulungu mwini wake penyani momwe iye amawaphunzitsira iwo ife tikanakhoza kulingalira kachiwiri za wina dzina lake davide mulungu anali kumuphunzitsa davide pamene iye anali mnyamata wamng'ono chabe mneneri samueli anabwera uko ndipo anatsanulira mafuta pa mutu wake ndipo anamudzoza iye mpa mulungu ankafuna kuti amuphunzitse davide kuti akhale wankhondo wamphamvu ndipo atayang'anani pakuphunzitsa kumene iye anamupatsa iye ine ndinali kuwerenga nthawi ina kale kumtunda kuno kuchigayo cha green kumene ine kawirikawiri ndimapita kukapemphera kumene mulungu ananena kwa davide ine ndinakutenga iwe kuchokera ku khola la nkhosa kuchokera kotsatira nkhosa zapang'ono zija za atate ako kunja kuja ndipo ine ndinakupangira iwe dzina lalikulu ngati amuna akulu apa dziko ndipo ine ndikuganiza zakuphunzitsa kolimba kumene iye anachita kwa davide iye sanachite kumuphunzitsa iye mochuluka kwambiri mu sukulu ina koma iye anamuphunzitsa iye mu sukulu yake yomwe davide anali msaki ndi olisha ndipo mu masalimo iye analemba za msipu wobiriwira ndi madzi odikha chifukwa kumeneko iye anali ali yekha kwa iye yekha iye sanali adakhatha mitsirwa ndi zinthu za mdziko mulungu ayenera kumuchosa munthu ku zinthu za mdziko kuti iye akhoze kumufikisa iye mwachete kuti iye azikhoza kumvetsera kwa mulungu kaliwu ka kachetechete kaja kakang'ono ndiye kamodzi akakomana ndi mulungu iye amakhala wopanda mantha ndiye zindikirani kuti iye samasamala chimene aliyense anena iye wakhala ali mukukhalapo kwa mulungu iye akumudziwa mulungu mu mphamvu ya chiukitsiro chake ndiyeno davide ife tikumuona iye tsiku lina mulungu analoleza chimbalangondo kuti chibwere ndi kudzatenga imodzi ya nkhosa zake davide anangopita motsatira chimbalangondo chimenecho mosakayika koma kuti iye anapemphera chifukwa kanthawi kenako iye anavomereza za izo ndipo iye anapemphera ndipo anamupempha mulungu iye anali wosamalira wa nkhosa imeneyo iye sakanakhoza kuita ya nkhosa imeneyo ndipo iye ayenera kuti ayipulumutse nkhosa imeneyo mwamtengo wonse ndipo iye anatenga legeni yake yaling'ono ndipo anapita motsatira chimbalangondo chija ndipo anachipha icho iye ayenera kuipulumutsa nkhosa imeneyo inu mukuona chimene mulungu anali kumuphunzitsira iye mulungu akufuna kuti azibusake azibulumusa mhosa mosa zamala zimene iye angati azithedwa ndi zomwe iye ayenera kuti azidutsamo azipulumutsa nkhosa zimenezo ndiye iye anaona kuti Davide anali wolimba pa chimbalangondo ichi kotero iye anangokweza mphamvu ya chinyamacho mokulira pang'ono ndipo iye anatumiza mwana wankhosa mkango unabweramo ndipo unasatenga imodzi ya ana ankhosa ndipo mkango ndi chinyama chopanda mantha oh muafrika pamene ine ndinali kusaka izo mkango ukhoza kupha amuna khumi iwe usanati Jackie Robinson oh chirombo champhamvu chachikulu ndikubangula kwakukulu kokha ndi basi anthu amadyedwa ndipo iwo amene amapha pansi pa mphamvu ya mkango samamverera kuwawa kulikonse ndidodza chotero kuti umve kubangula kumeneko pamene iwo kukupereka mapazi akulu amphamvu awo mu mphindi chabe iye amagwetsera pansi amuna dozeni ndipo kuti uganize za mnyamata wang'ono baibulo limati iye anali khanda izo zikutanthauza kuti iye anali munthu wang'ono chabe ndi kugenda kwakung'ono kwa legeni inu mukudziwa chimenecho chili kachiduswa kakang'ono kachikopa ndi chingwe kumbali iliyonse ndipo mkango wa njala uli nako kale kulawa kwa magazi mkama mwake unathamangira umo ndipo unayimbwandira nkhosa Davide anayang'ana mmwamba kwa mulungu ndipo anati ine sindingakhoze kuyitaya imeneyo inu kundithandize ine ambuye ndipo iye anawugwesera mkango pansi ndikugenda kwa legeni ndipo pamene mkango unawukamo muthutsa iye mnyamata wang'ono ameneyo ndipo mkango olemera pafupi mapaundi mazana asanu kapena bwinoko mnyamata wang'ono ameneyo akulemera mwina makumi asanu ndi awiri kapena makumi asanu ndi atatu iye anakoka kuchokera ku lamba wake wang'ono mpeni ndipo pamene mkango unawuka umene ukanapha amuna khumi makukwapula kungapo ndiye anawumbwandira mkango pa ndevu ndipo anawupha iwo kulimba mtima mulungu samafuna mantha iye sangakhoze kukugwiritsa iwe ntchito ngati iwe kuchita mantha kuti uwatenge mawu ake ndi kumukhulupirira iye iye akufuna amuna olimba osasamala chilichonse koma chimene ambuye anena ndiwo mtundu umene iye akufuna kuti aziyenda nawo osasamala zimene mpingo unena zimene mʼbusa anena zimene mpingo uli kuyimira iye amayimira mulungu ndi chilungamo ndi mawu ake ndiwo amuna ife mulungu awatumize masiku ano kwa chitsitsimutso chake chimene wanthu ake akuchipempherera kenako mu zaka pamene iye anapita kuti akakomane ndi abale ake ku nkhondo uko kunali chimphona china chachikulu ku mtunda uko zala mainchesi khumi ndi anayi ndipo iye ankabwekerera ndipo iye ankati tsopano mloleni wina abwere adzamenyane ndi ine ngati inu mungakhoze kundikwapula ine ine ndigonjera ndi inunso momwemo ndipo ife tidzatumikira yense yemwe atagonjere ndituli akhala iye yemwe atagonje ndi momwe mdyerekezi amakonda kuchitira izi pamene iye aganiza kuti iye wafika m'malire mwako iye amakuza iwe iwe sungakhoze kumapitirira nazo izo iwe sungakhoze kulandira machitizo auzimu mu mpingo wa methodist mpingo wa baptist kabwino inu alalika methodist mudzangofika pomugwira mulungu nthawi imodzi ndipo mudzapeze ngati inu mungakhoze kapenayi inu simudzakhoza konse kuchita izo ndi za mulungu zanu zimene iwo amaphunzitsa inu mudzasowa kuti mufike pomugwira mulungu ndikudziwa kuti iye ali iwo amati anthu achipentekosite zaka zingapo zapitazo uko kunali gulu la wanthu linkayima pa ngodya opanda nkomwe nyumba zimene iwo akanakhoza kulowamo koma kodi inu munawerenga mu life magazini tsiku lina zomwe iwo ananena za iwo ndi chodzimodzi cha zopambana zazikulu zomwe mbado uno unayamba wazidziwapo ndi chokuuka kwa mpingo wa chipentekosite zedi ndipo iwo amapanga otembenuka otuluka mu chaka chimodzi kuposa momwe mipingo ina yonseyo ingachitire itayikidwa pa limodzi ndicho chimene life magazini inanena bwanji iwo akwanza kukhala ali osokonezeka mu zinthu zina koma mbale iwo ndi olimba mtima atayima kunja uko chala kuchala ndi kutcha chakuda chakuda ndi choyera choyera pamenepo tiriza chitsitsimuzo chiti chisweke icho chisweka pakati pa iwo inu mupenye ndi kuona ngati izo sizitero iwo adzaongoledwa limodzi la masiku awa ndipo Davide pamene Sauli anayika chida chake pa iye ndipo anati Davide ngati iwe kuti upite kukamenyana naye munthuyu chimphona anati bwanji sindiwe kanthu koma mnyamata mwana chabe ndipo iye wakhala ali wankhondo kuyambira ali mwana iwo ungakhoze bwanji kumenyana naye iye tamvetserani kwa Davide wang'ono uyu inu mukuona iye sananene izi monga chonchi Sauli wolemekezeka inu bwana bambo anga ananditumiza ine ku sukulu ya Galamala college sukulu ya pamwamba ine ndili ndi PhD ine ndili nazo zida zoti ndichitire izi ndine munthu wophunzira iye sananene konse izo monga choncho iye anati mbuye wanga iye anati pamene ine ndinali kuweta nkhosa za bambo anga kufidya uko chimbalangondo chinabwera ndipo chinadzatenga imodzi ndipo ine ndinachipha icho ndipo mkango unabwera ndipo chinadzatenga imodzi ndipo ine ndinawugwetsera iwo pansi ndipo pamene iwo unadzukapo ine ndinawupha iwo ndipo iye anati mulungu yemwe anandipulumutsa ine kudzanja la chimbalangondo ndi mkango akhozanso kundipulumutsa ine kumanja a mfilisiti wosadulidwa uyo munthu wophunzitsidwa ndi mulungu apo anayima Sauli ndi kuphunzira konse kumene munthu aliyense angakhoze kukhala nako kuti azidziwa momwe angamenyere Davide sankadziwa kanthu za lupanga iye sankadziwa kanthu za chishango ndipo Sauli anapita ndipo anakayika chida chake chachikulu cha mphamvu pa iye ndipo Davide wang'ono anali atayima wamatewe pafupifupi iwo anapeza kuti chovala chake chachipembezo sichinamukwanire munthu wa mulungu chinangomugwetsera iye pansi ndipo tizikhulupiriro tathu tonse ndi zinthu sizingafanane konse ndi chida cha mulungu kusidya oh momwe ife tingakhoze kumangopitirirapitirira ndi kunena zochuluka za ochuluka ena osiyana koma molunjika kumutu wathu kuti tifulumire Eliya anali kuyamba kukalamba ndipo iye anadziwa kuti izo sizikanakhala ziri motalika kufika poti iye anayenera kuti achoke mdziko ndipo mulungu anali atamupeza munthu yemwe anali munthu woona mtima yemwe anali munthu wabwino dina lake anali Elisha tsono ngati inu mudati muzindikire mmodzi wa iwo dzina lake ndi Eliya ndipo mmodzi winayo ndi Elisha tsopano iye sanapite konse mu maonekedwe ndi zina zotero ndikupita ndikukapeza mu sukulu za mulungu ndikupita ku sukulu za pamwamba za zikulu za masiku amenewo kodi iye anachita chiyani iye anapita kunja ku munda ndipo anakapeza munthu akulima ndi makoli khumi ndi awiri ya ng'ombe chiyani Elisha yemwe anali akulima ankadziwa kuyamikira mzere wowongoka ndipo iye ankadziwa kuti ngati iye akanati atembenuke ndi kuyangana mbuyo iye akanapotoza nasiya msewu ndipo mulungu anadziwa kuti munthu yemwe amadziwa kulima mzere wowongoka amadziwa kuti asayike manja ake pakhasu ngakhale kupotoloka kuti ayangane mbuyo iye sanayembekezere mpaka iye atapeza maphunziro ake napotoza popitirira mu njirayo iye anangopha ng'ombe ndipo anapanga nsembe ndipo ananyamuka kupita ndi Eliya nansanga pamene chovala icho chinakhudza pa iye iye anali wokonzeka wololera mulungu ankadziwa kuti iye akanakhoza kumupangisa iye kukhoza tsopano mulungu ayenera kuti amupatse iye maphunziro wena iye anakhala ali kumuphunzisa iye momwe akanati aziyika maso ake pa mzere ndi magoli khumi ndi awiri a ng'ombe ndi munthu mmodzi akulima ndi iwo iye anamuphunzisa iye kupirira kwina ndi momwe angakhalire wopirira ndi kuziphunzisa ng'ombe zija kuti ziziyenda mowongoka mu mzere iye ankayenera kuti aphunzitse amuna wena pambuyo pake waitaliwo pabaibulo pamawu adafola ndi mulungu kukhala mongoka munzere ndipo ndiye ngakhale mulungu anachita kumupunzisa iye pang'ono pokha iye anati tsopano iwe udikire pano pakuti ine ndikupita uko ku Giligala ambuye andiyitana ine ndipo mneneri atamvelela kale mphamvu imeneyo pa iye mwinjilo uja wa Eliya iye anati monga ambuye ali wamoyo ndipo soo yanu ili yamoyo ine sindikusiyani ine anapitilira mpaka ku Giligala kumene kuli malo akuvomereza kwa chikhristu ndi ubatizo yeno iye anati tingotsala pano tsopano izi ndi zabwino mokwanira iwe wapanga kuvomereza ndi ubatizo izi ndi zabwino mokwanira ine ndikupita mpaka ku Beteli kumene kumadandauza nyumba ya Mulungu tsopano izo ndikanakhala zabwino odzinenera ambiri ine ndangobwera kumene mu mpingo ndipo ndili ndi chiyanjano bwanji osangokhala pomwe pano koma mbetserani Elisha sakanakhoza kuganiza mwanjira imeneyo iye anakatamvelera kale mphamvu ya Mulungu iye angadziwa zinalipo zina kwa iye tsono iye anati monga ambuye ali wamoyo ndipo moyo wanu ulipo ine sindikusiyani inu momwe ine ndikuzikondera izi ndipo iye anapita mpaka ku Beteli ku nyumba ya Mulungu ndipo uko iye anakapeza gulu la masikolala iwo anali wosalaliki ophunzitsidwa bwino ndipo iwo anayenda pozungulira ndipo anamuza iye anati bwana kodinu mukudziwa chiyani inu muli pa mapeto ang'ono a ndodo kodi iwe umadziwa kuti Eliya amati atengedwe pa iwe iye wakalamba kwambiri iye sangakhoza kukhala moyo motalika kwambiri Eliya akuti atengedwe ndipo iwe udzakhala utayima kunja uko monga otentheka ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake tsopano munthu yemwe anayamba wamula wapo Mulungu sadzakhala ali wololela kapena sangakhoze kuthesa lunzu lake pa chitsime chokumbidwa ndi munthu iye sangakhoze kuchita izi uko za Mulungu zawo zonse zimene iwo anali nazo uko kusukulu ya aneneri sizikanakhoza kuthesa lunzu la munthu wa Mulunguyo yemwe anali nako kulawa kwa Mulungu ndipo iwo anapitilira kumukakamiza iye iwe uyenera kutsala pano ndipo bwanji mumasabata asanu ndi limodzi ife ndikhoza kukupatsa iwe PhD yako ndipo iwe ukudziwa kuti izo sizikhala zili motalika kwambiri mpaka iwe utatenga pafupi zaka zinayi zakuphunzira kuno ndipo ife tikhoza kukupatsa iwe ufulu woti uzilalikira iwe ukudziwa ngati wosenyeza kuti ukuchita bwino ife tikanadza kutumiza iwe muchipembedzo chathu izo sizingakhoze kumugutisa munthu wa Mulungu ife ndikuphunzisa iwe kuti ukhale mtumiki ngati iwe uti ungokhala ndi ife pafupi zaka zinayi kapena zisanu kuno iye analibe nthawi ya zinthu za mtundu umenewo iye anali pa ulendo wake ukasupe uja iye anali atabwera pamwamba pa izo iye anali akalawa kale zakumwamba mu nsolo yake ndipo iye anati kodi iwe ukudziwa kuti mtsogoleri wako akuti achosedwepo ndipo mbetserani kuzimene iye ananena ine ine ndikudziwa izo koma khala bata lako mwakuyankhula kwina sungani mpweya wanu musati muyesere kundiwuza ine za izo musati muyesere kundiwuza ine zomwe ine ndikuchita ine ndikudziwa kumene ine ndikupita ndi chimene ine ndikutsatira Mulungu ndipatseni pa amuna onga amenewo amuna ophunzitsidwa ndi Mulungu amene sadziwa zakupotokera kumbali kwizi ndi kupotokera kumbali kwizo ine ndikudziwa kumene ine ndikupita ndipo musati muyankhule kwa ine za izo ingosungani mpweya wanu musati muyesere kundikumudwisa ine pa izo tizidi zichite ubwino uliwonse ngati anthu amene apembereredwa akanati angokhala ndi kulimba mtima kochuluka chotero masiku azozizisa anapita izo sizinali zenizeni inu mupenye inu mukhala odwala kachiwiri ingosungani mpweya wanu musati mundiwuzene kalikonse ka izo ine ndikusuntha mopitilira chitsitsimuso chili kuza Mulungu wachilonjeza icho inu ana amuna a Mulungu sundirani kunja mudanga ilo kutani Opandamanda. Opandamanda. Tengeni mulungu pa mawu ake. Ine ndikudziwa iye iye akuti akatengedwe achokepo koma izo sizili zimene ino inu mulibe chinthu pano choti tingandisangalatse ine madigiri anu onse ndi ma PhD ndi bachala ya luso ndi zinthu zonse izi sizili kundikhutitsa ine ingosungani mpweya wanu tabwino inu mukasweka kunja uko tabwino ngati ine ndili ndisweke ndisiyeni ine ndisweke ine ndili pa ulendo wanga ulendo iye anali akupita inu simungakhoze kuzipangisa izo kuwoloka ine ndikudziwa ine simungakhoze kuzipangisa izo kuwoloka koma mulungu akandiwolotsa ine iye anatero tabwino Elisa kupita ku Yorodani ine ndikupita ndi iye mulungu akufuna Yorodani mu moyo uliwonse kotero Elisa anabwera pamenepo anati Kuna Elisha, Elia, nani na kwa Elisha. Ndiwe mundu wangono chabe. Mwina mwake china chake munga isi. Ndipoko ni kwa ninu, tumna kare na kwa kupunzi ya kulikonse. Neneli waji kulileyo, anali kuyese la kutia muyese iye. Yana ni ndiwe mwamuna wangono chabe, iwe suna kare na kwa kupunzi ya kwa kwa nina. Bandi inu, sikuli ndi, kweni kweni, iwe suna kare na oma punzi la sukulu ya galamala. Jindu doka, jimene iwe oma jitziwa, jimomwe unga limire. Chonelo iwe kuli bwino tsalira pano ndipo ukhoza kupeza bachala ya luso yako ngona iwe ndi bwino tsalira kuti upeze degree yako koma osati Elisha osati munthu uja yemwe anamukhudzapo mulungu pamodzi anamvelera mphamvu ija yakudzoza pa iye iye anati monga ambuye ali moyo ndi moyo wanu usanafe konse ine sinditi ndikusiyeni inu iye anali ndi cholinga iye anaona masomphenya iye ankadziwa zimene zimati zikachitike ndipo iwo onse anapita mpaka ku Yorodani Yorodani amatanthauza imfa uko iwo anayima mwamuna wokalamba ndi mnyamata izo kwenikweni zikuyimira khristu ndi mpingo wake ndipo apo iwo anayima mphepete mwa Yorodani uko iye ali akudzika akuchokera ku mapiri a Yudeya mafunde akulu akukukuma monga chonchi ndipo Elisha ndi tsitsi lake la imvi logwera pansi kunsana kwake ndi maso ake osaona bwino okalamba akuyangira kudzika kwa Yorodani ndipo mwamuna wangonoyo akupenyesesa kusunda kulikonse kumene iye ankapanga mmodzi mwamuna wangonoyo anali akuyembekezera masomphenya kuti achite chifuniro cha mulungu mmodzi winayo anali akupita kwawo iwo onsewo anali pa Yorodani Elisha kwa iye iye akupita kwawo Eliya anakhala moyo wovuta mlaliki wa mkazi uja kumusikuja anali atamupasa iye nthawi yovuta yoti ayendemo Yezebeli ndi Ahabu ndi miyala ndi zonse zimene iye anadutsamo Elisha anali kuyamba kutopa ndipo iye angadziwa kuti iye anali atamenya nkhondo yabwino ndipo iye anali atatsiriza mtundawo pasija pa Yorodani pokhapo komwe kunali kupuma ntchito kwake koma Elisha anali akuyembekezera mzimuwo umene unali pa iye kotero ngati inu mutazindikira wokhulupirira aliyense pamene iwe ufika pamalo pamene iwe uyenera kuti ugulise zonse iwe udzamvelera mafunde ozizira a Yorodani akukuta pa mapazi yako kodi iwe uwoloka kapena sutero Yorodani ndikulekanitsa kulekana ndipo atayima mbuyo pa phiri anali alaliki awo apobe akukuwa kwa Elisha iwe unali bwino kuti usawoloke iwe upitirira malire inu mumazimva izo ndemanga ngakhale lero koma Elisha anati ngati mulungu ali mulungu ndipo uyo ndi mneneri wake ine ndiyenera kuti nditenge malo ake ndipo ine ndikusowa mzimu wake kuti ndichitire izo nawo ine sindikusowa sukulu yawo ngati sukulu yawo ikanakhala itachita izo iwo akanakhala kutenga malo ake koma mulungu anandiitana ine kuti ndizichite izo ndipo ine ndikusowa mzimu wake ngati masukulu amipingo akanati atenge malowo ndi mphamvu imene yesu anapereka iwo akanazitenga izo zaka zapitazo methodist baptist katolika presbyteria koma iyo ndidzachita konse izo Dimadengera, Dimu wa Yesu Kristo. Ndipo inu mudzova ka Yordani. Yachitembezo chilichonse, kuseri kwa icho, tina chilichonse, ndikuima wekha ndi Mulungu. Chotero, iye anayima ndiye pa Yordani. Elisha akuyangana mwamba uko, akudziwa kwina kwake kutsidya uko, Mulungu akanati akakomane naye iye. Ndipo iye anawugula mwindiro wake, ndipo iye anayangana mozungulira kwa mwamuna wang'onoyo, ndipo iye anakantha Yordani. Ndipo pamene iye anatero, Yordani anatsekuka, ndipo iwo anayenda mowoloka pa nthaka yowuma. Mukuona, Yordani sali woyipa kwambiri pambuyo pa zonse. Ngati iwe uli nacho china chake, limodzi nawe choti utsegulire njira.
Oh, when they hit the other side.
Oh, pamene iwo anakagunda mbali inayo. Atakowekedwa kuthengo lililonse, analikavalo ndi galeta. Mfumu ya mafumu anakatumiza operekeza kuti amubweretse Eliya kwawo. Izo zonse zinali zitatha kwa Eliya. Iye anali atakhala nazo zomkwanira za izo, pafupi zaka 53 ndi china chake zakukangana ndi anthu awo kumeneko, ndikumakhala ali kudutsa mu njala ndi zokangana ndi chinthu chilichonse. Iye anali wokonzeka kuti azipita kwawo. Ndipo iye anayangana pamenepo kwa Elisha. Ndipo Elisha ankafuna kuti aone masomphenya. Oh, iye anali ndi kuphunzira konse. Kumbuyo kuja iye akanakhoza kuyimako. Iwo sanali kufika kulikonse. Mulungu ankati amuphunzise iye mwanjira yake yomwe. Chotero pamene iye anayangana chakumeneko, anayangana konse mathengo onse auko, atakolowekedwa pa magaleta wa moto ndi akavalo a moto. Izo zinachita china chake kwa Elisha. Iye anaona masomphenya. Inde mbale. Ndipo pamene Mulungu anamutengera Eliya mmwamba, iye anabwerera ndi magawo awiri a mzimu wake. Iye anali wokonzekera chitsitsimutso pamenepo. Dindikirani, mwamunayo ndiye pokhala mnyamata wolima chabe poyamba. Mulungu anapanga dzina lake kukhala la chisavundi. Aneneri wonse amene anayima kozungulira akumuyangana iye anachita kukwada pa mapazi yake. Pa iye anali nayo mphamvu ya Mulungu pa iye. Ili kudzaora pamene Mulungu adadzapange dziko kugwada pa mapazi amuna ndi akazi amene agweramo nadutsa, ndipo awoloka Yordani, ndipo alekanisa chinthu icho okha kuchoka ku zinthu za mdziko. Mbale ndi mlongo usiku uno, chilichonse chimene muchita, chilichonse chimene mukuganiza, inu muwoloke Yordani ndi Mulungu. Pitirirani kuwoloka ndipo mudzilekanitse, lisiyeni dziko mbuyo. Muloleni Mulungu akuphunzitseni inu pa utumiki wake omwe. Ife tili kukhala mu tsiku chisanafike chitsimutso chimenechi, koma Mulungu akufufuza kuyesera kuti apeze mitima. Penyani, iye anamupeza mwamuna dzina lake Paulo. Oh, mfarisi wochita za yekha, koma iye anachita kumugwiritsa iye ntchito ngati iye asanafike pokhala wophunzira. Penyani zimene iye anachita monse kupyola mibado kwa wanthu. Iye ankachita kuwatenga iwo ndi kupopera panja za Mulungu zawo kuzichotsa mwa iwo. Ndipo Paulo mwansanga pamene iye anaona masomphenya, iye sanapite uko ku Yerusalemu kwa Gamalieli mpunzitsi wamkulu, wamkulu kwambiri mu Israeli, yemwe iye anaphunzitsidwa naye. Iye sanabwerere konse mbuyo kwa iye kuti akamufunse iye. Kanji iye sanapite mkomwe ku Yerusalemu kwa zaka 19 zotsatira. Koma iye anapita uko ku Igupto ku msonkhano wa pemphero. Uko Mulungu anamulola iye kulemba mabuku ochuluka chipangano chatsopano. Mukuona, Mulungu akufuna amuna. Iye anali naye wina wake yemwe iye ankafuna kuti alembe chipangano chimene. Kotero iye anangomusankha Paulo, ndipo iye anangomuchotsera za Mulungu zake zonse mwa iye. Ndipo Paulo anati iye anachita kuyiwala zonse zimene iye anayamba wazidziwapo kuti aphunzire Khristu. Mulungu lero akuyesera kuti akhuthule dziko lichoke mwa ife ndi kulilenga ife kuti tidzikhuthule tokha ndi kukhala amuna ndi akazi opanda mantha amene amamukonda Mulungu ndipo akhala ndi Mulungu ndipo aloka mzere wolekanitsa Yorodani kuti iye angakhoze kutigwirisa ife ntchito kwa ulemerero wake. Ili ndi ola imene ine ndikufuna inu kuti muganize molimba. Ndipo ngati inu simunayambe mwawoloka konse malo awa, ngati inu simunayambe mwafika powoloka mzere uwu kumene inu mukanali kumati chabwino mayi wanga anali ampingo wina wake, izo zonse nzabwino, izo sizimatenga malo anu. Mwaona Mulungu akuyitanira amuna ndi akazi lero kutsogolo kwa nkhondo. Iye sikuti akuwayitanira iwo ku Giligala kapena kuti iye akuwayitanira iwo ku Yeriko kapena Beteli. Iye ali awo adzawonongeka koma iye akuwayitanira iwo kuti awoloke Yorodani. Kotero iye angakhoze kukutengerani inu ku sukulu ya mphamvu zake zomwe ndikukupangani inu ndikukuumbani inu. Penyani zimene iye akuchita komwe kuno tsopano, akutumiza pansi mzimu wa mwana wake. Iye akuchita zizindikiro ndi zodabwitsa ndi zozizwitsa zimene dziko linaziwone zaka zikwi ziwiri zapitazi. Dziko la sayansi lagwira chithunzi chake, lawira moto mngelo wa Ambuye, lapachikidwa mu Washington DC usiku uno cha muholo ya luso la chipembezo. Chinthu chauzimu chokha chimene chinayamba chatsimikiziridwirapo mwa sayansi kuti chinali chitajambulidwa. Iye akuyikapo zizindikiro zake zomwezo ndi zodabwitsa. Ndi chiyani icho? Ndiko kuwoloka Yorodani, kukhala wekha ndi Mulungu, kugona mu ng'anjo yake yomwe yokonzedweramo, kukhala pa gudumu lalikulu la woumba ndi kumulola iye akuwumbe iwe. Usiku uno pamene ife tili mu pemphero, pamene ife tikufika kumalo amenewo, tikonekeni nokha pa gudumu lake lomwe ndikuti Ambuye ine ndili pano, ndiwumbeni ine ndipo mupange ine monga mwa mapangidwe anu omwe. Ndipo Mulungu azichita izi pamene ife tikuweramitsa mitu yathu chabe kwa mawu a pemphero. Tisanali tipereke pemphero, ine ndikanafuna kuti ndifunsefunso ili kwa wanthu mkatimu ndi kunja. Ndiyangati mkati muno moona mtima akanafuna kuti apite ndi Yesu mpaka ku Yorodani usiku uno, ndipo uko kukawoloka uko kumene inu mungakakhoze kuona masomphenya ndi kukaona chimene Mulungu amatanthauza kwenikweni. Mungakwedze manja anu. Mulungu akudalitseni inu, tangoonani. Ine ndikungoganiza kuti alipo manja 200 mnyumba muno akwezedwa. Pitani mpaka ku Yorodani, osati mpaka ku seminari. Elisha anadusa kumene cha pamenepo. Iwo anatidikira pano, iye anati ine sindikufuna kutero. Izo ndi zopangidwa ndi wanthu. Izo sizidzakhoza kutsetsa mkomwe luzu ilo la munthu yemwe akuchitira ludzu kwa Mulungu. Wopanda kutsayira kwa ku seminari, wopanda lutso la madigri kapena zina zotero sizidzakhoza konse kutsetsa ludzu ilo mpaka inu mutamwa kuchokera ku kasupe wa moyo uyo. Inu amene munakweza manjanu, pempherani ndi ine tsopano.
Dear God,
Mulungu wokondedwa, mumaminiti pang'ono awa autumiki, amuna ndi akazi ayima kuzungulira makoma anyamata ndi asungwana ndi panjapo atatsamira pa mazenera kotentha, komabe pali zina chake mwa iwo chimene inu mwagwira chelu chawo kapena iwo akanachoka nkumapita, iwo sakanati ayime pamenepo monga choncho. Koma Ambuye Mulungu, tifa iwo akudziwa kuti iwo ndi wanthu okhalapo chabe, ndipo ife tinawerenga mu pepala kumene mmodzi wa mameya athu akale olemekezeka amamvetsera kwa prezidenti wachiwiri akuyankhula, anatengedwa napita. Wina kumasewera mpira usiku wina, mwamuna wodziwika anapita mwamsanga, ndipo miyoyo yawo ili kwina kwake usiku uno. Mulungu, imeneyo idzakhala njira yathu tsiku lina, mwina mwake osati mwachikhalidwe tofanana koma ife tiyenera kupita. Kubalo la namuna bwele kwa iwa weni. Kubalo zimigile kuni kungo kala wa mpingo. Kizimene inu mumafuna. Inu mumafuna andu kuta kale oza kibandi nzimu. O badwa. O temedwa mkuto sedwa po. O chedwa mkati ndi mzimu oyela. O tindidwa. Andu amena ologa mzere. Andu oita nidwa ndi mulungu. Itanani amuna wanu. Itanani akazi wanu anyamata wanu asumwa na wanu ambuye. Yangulani mtendele kwa mitima yao. Jipalole ni iwo kuti awolokere kwina. Kutali ndi zindu za mtiku. Kakuti ife tukupemba iye. Mudzina la Yesu ndi chifukwa cha iye. Amen. Ine ndikuna kuti ndiimbe ijayi. Ndi chabe. Mwachete kweni kweni. Mwakupembeza. Kalani ndi njira yanu ambuye. Kalani ndi njira yanu. Birani tomendiri munjira ya mteradi. Yumbeni ndipangeni makufuna kwanu. Pamene ndiyembekeza wodzipereka mwachete. Tonse palimodzi sopano mwanjira ya kupembeza.
Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God. Pour my being absolute sway, mold me and make me after thy will.
Mwachete tsopano, mwakupembeza tsopano, musati muziyang'ana pozungulira. Ingo yang'anani kwa Mulungu. Andauzani zokweni kweni. Ndikukhulupirira kuti izo ndikanakhala zabwino kweni kweni. Inu mumakukonda kupembeza. Mthenga watha tsopano. Tiyeni tizingopembeza miniti ndi mitu yathu itaweramitsidwa. Nyimbo iyo kachiwiri. Tandauzani izo kuchokera mu mtima wanu.
Thou art the potter,
ambuye pereganize mulole mmodzi aliyense kuchokera pana amunawa mpaka kwa mwamuna wamkulu kwambiri ndi mkazi mukukhalapo kwa uzimu mulole mzimu woyera pakali pano ugwire ntchito pa chikhulupiriro chawo ndipo uchotsepo kukayikira kwawo konse kulephera kwawo konse kwakumono ndipo mulole iwo kutawumbidwe monga mwachifuniro chanu pamene iwo ali pagudumu lanu lalikulu lakuwumbira ife tikugoneka miyoyo yathu kuti idalitsidwe iwumbidwenso pereganizo mulungu mu dzina la yesu mwana wanu amen. Ine ndikungozikonda izi sichoncho inu mwachete kokha kumamverela mzimu woyera utatha uthenga wolimba ndiyeno kukoma kuja kwa mzimu woyera iwo umabwera ndi mawu ine ndikuti ndiyimbe ndime ya iyo kapena kuiyesa iyo
it's dripping with blood yes it's dripping with blood, this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now.
Tonse limodzi sopano.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
What were you analindani? Amuna mene mulungu ana wapunzisa ndipo ana waitana. Anga koze bwanji mulungu kumugwisa ndito kwa mandha kutayike mawu ake mmenemo iye ndi wopa ndicho chifukwa iwo sakudziwa kanthu za iwo amuna amene sali oopa amene mulungu wawadula ndi mzimu oyera mulungu akukhala mkatimo iye akanangoti asindikize mwamsanga magazi ake ngati panalibe umboni wake ndi magazi ake samafuna kusamala ndi khristu yemwe akumukhalira moyo pakuti ine kuti ndikhale moyo ndi khristu ndipo kuti ndife ndi phindu ndimomwe iwo ankamverera za izo amen tsopano ndi nthawi ya mzere wa pemphero ndipo ndi mzere wa pemphero wolawirira pafupi 20 past 8 koma ife tikufuna kuti tiwapempherere wanthu ndipo ine ndikufuna inu tsopano ichi kulalikira konse kumene ife tikanakhoza kuchita tikukanati osati kufanizitse ndi mawu amodzi oyankhulidwa ochokera kwa mulungu mwini wake tsopano kuti tiyambe mzere wapemphero kumene ife tinalonjeza kuti tiwapempherere onse icho ife tichita mulungu akalola ife usiku uliwonse takhala tikupereka makadi apemphero ndikunena mwizi kuti usiku uliwonse ife tikuyitana gulu kuchokerapo kuzindikira za mu mtima koma wanthu ndiye wena iwo adzakhala kuchoka usiku umenewo ife tikanakhala ndi msonkhano waukulu ndipo mzimu ukanati uzigwa ndipo anthu akanati azichoka ndipo usiku wotsatira ife tikanati tiperekepo wowonjezera ndipo ngati ine sindili kulakwisa kodi ine sindili kuyangʼana pa Fane Wilson atayima kumbuyo uko ine ndikukumbukira ndikumutenga mkazi uyo pafupi 10:27 oh kupitirirapo pafupi 20 1972 aku ndp ndipo dotolo wa mzinda uno anali atamulephera iye ndipo iye anali akutaya magazi mpaka blanketi ndi chilichonse zinali kukhala zitanyowa ndi magazi mwamuna wake ndi mwana wake wamkazi anabwera ndipo
anaaiinapita
kumeneko ndipo inakayitanira pa iye dzina la ambuye yesu ndipo pafupi masiku angapo kenako mu nthawi yozizira ya chilimwe ine ndinamubatiza iye mu dzina la ambuye yesu kunsinga ndipo iye anabwera ndi msewu kumbuyo kwa ngolo yachikale ya ng'ombe wonyowa momwe iye akanakhoza kukhala ali iye akanali moyo panobe usiku uno chifukwa khristu anachita izo nthawi yoyamba imene ine ndamuonapo iye mu zaka zambiri ndikuyang'ana pozungulira paomvetsera kuziona izo mulungu akanali wamoyo ndiko kulondola ndipo iye anati chifa ine ndili moyo inu mukhoza kukhala moyo nanunso tsopano ine ndikanafuna kuti kungoti ndikhale ngati ndike kwa inu chimenechi chili chifukwa ngati ine sinditero ndiye inu mukhoza kuchokapo ndikungati kabwino ine sindikuzimvetsa izo tsopano makaniwo anga ndi awa kuti yesu khristu akanali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse tsopano ngati iye akanali yemweyo iye ayenera kukhala yemweyo mu mfundo iliyonse yemweyo mu mphamvu yemweyo mu nyonga yemweyo mu chilichonse chimene iye anali ndipo akanali pansi pano uko kunali agriki wena nthawi ina omwe anadza ndipo anati mabwana ife tikanafuna kumuona yesu ndipo ine ndikukhulupirira kuti icho ndi chokhumba cha munthu aliyense kapena mkazi yemwe anayamba wamvapo za yesu amafuna kuti amuone iye ndipo ngati iye asali yemweyo ye ife tingakhoze kumuona iye koma ngati iye ali yemweyo ife tikhoza kumuona iye kapena iye anatiuza china chake cholakwika komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko silindiona ine kenanso komabe inu mudzandiona ine pakuti ine pronoun ya umwini ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mpaka kumathero a mʼbadwo yeno yesu analonjeza kuti azikhala mu mpingo wake kumachita zinthu zomwezo zimene iye anali kuzichita apo mpaka mʼbadwo uthe tsopano iye anati kanthawi pang'ono dziko silimamuona iye kenanso chabwino ndiye ife tikanati tizimuona chotani iye ife tikanamachita kumauona mzimu wake ngati iye ali mkati mwa ife ndipo mzimu umenewo ukanamati uzichita mofanana momwe iye ankachitirapo kapena iwo sukanati ukhale mzimu omwewo ine ndine mpesa inu ndinu mthambi ndipo ngati ife tikubala ngati nthambi ili mu mpesa nthambi izibala mtundu wachipaso chimene mpesa umapereka kwa iwo chabwino mpesa woyamba umene ukutulukirapo nthambi yoyamba inachokera mu mpesa inali nthambi ya Chipentekosite. Masomphenya, zimphamvu, madiriso, ubatizo wa mzimu woyera, zizindikiro zazikulu, zodabwitsa. Nthambi yotsatira ikanayenera kuti ikhale ya mtundu wofanana wa nthambi kupitirira m'musi mpaka kumapeto. Iyo iziyenera kuti ikhale yofanana. Icho chimene Yesu ananena. Tsopano tiyeni tione chimene Iye anali dzulo. Ngatife tingakhoze kupeza chimene Iye anali dzulo, tsopano ine ndikutenga mwachidule chifukwa nthawi, ngati ndipereke pafupi maminiti asanu amalangizo. Ndipo ngati ife tingakhoze kuona chimene Iye anali dzulo, Iye ife tingakhoze kuona chimene Iye ali lero. Ndipo akhala ali kwa nthawi zonse. Kodi izo ndi zosakondera mokwanira? Tsopano pamene Iye anali kuno pa dziko lapansi, Iye anabwera ngati Mesiya, anabatizidwa ndi Yohani Mʼbatizi, anali asanachite ntchito ina apabe. Ndipo Iye analowa utumiki wake woyambirira. Kodi Iye anatumizidwa kwa ndani? Ayuda. Tsopano ife tikuzindikira kuti pali mafuko atatu okha a wanthu mu dziko. Ndiwo Ayuda amitundu ndi Asamariya, amene ali anthu a Hamu, Shemu ndi Yafeti. Ayuda amitundu ndi Asamariya. Inu mukukumbukira Petro anayitanira pa iwo ndi mafungulo akufumu pa tsiku la Pentekosite kwa Ayuda. Lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mukhale obatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Filipo anapita uko ndipo anakalalikira kwa Asamariya. Iwo onse anakhulupirira ndipo analapa. Ndipo anali atabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, kungoti mzimu woyera unali usanafike pa iwo. Petulo anali ndi mafungulo. Iye anabwera uko ndipo anasanjika manja pa iwo, ndipo iwo analandira mzimu woyera. Ndiyeno Korneliyo wa mitundu anali ndi masomphenya kuti Iye anali wotatumize ndi kukamutenga munthu wotchedwa Petro, Simoni Petro, yemwe anali kukhala mu nyumba ya munthu yemwe anali wofufuta zikopa. Ndipo pamene Petro anabwera mpaka uko, Petro akanali chiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwera pa iwo. Ndiye Petro anati, kodi munthu angaletse mazi? Awa alandira mzimu woyera monga ife tinawopezera iwo pachiyambi. Nthambi iliyonse ikubwerapo mofanana basi, mukuona. Tsopano pamene Yesu anakomana, tsopano Iye sanabwere kwa mitundu. Yangati akudziwa izi. Iye anawaletsa ophunzira ake kuti apite kwa mitundu aliyonse. Yangati akudziwa izi. Musati mupite mu njira ya mitundu, koma mupite maka kwa nkhosa zosochera za Israeli. Ndipo pamene inu mukupita, kalalikireni kumati ufumu wakumwamba uli pafupi kwa nkhosa zosochera za Israeli. Tsopano ndani anali kuyembekezera kuti Iye abwere mu tsiku limenelo? Osati a mitundu, ife tinali achikunja, angelezi achisaksoni, ife tinali achiroma, tikupembeza dzuwa ndi zina zotero. Ife tinali tikuyembekezera Mesiya aliyense, koma Ayuda ndi Asamariya anali. Tsopano kodi Iye anadzilengeza chotani Iye yekha kwa anthu amene omwe anali akumuyembekezera Iye? Tiyeni tibwerere mbuyo tsopano ku Yohani woyera kuti woyamba, ndipo kwa mphindi yokha tsopano, ndipo mvetserani mwachero. Muyuda woyamba yemwe anayamba wabweretsedwa kwa Iye pamene Filipo kapena Andreya atatembenuzidwa, ndipo anapita nakamupeza mʼbale wake Simoni Petro. Iye anamubweretsa Simoni pamaso pa Yesu, ndipo Yesu anamuza Iye chomwe dzina lake linali ndi yemwe abambo ake anali. Yangati akudziwa izi. Inu mukuganiza kuti icho chinachita chiyani kwa munthu ameneyo, yemwe akanatikenako adzakhale ndi mafungulo akuufumu mudzanja lake? Ndicho chimene Iye anadzitsimikizira yekha kuti ali Mesiya. Mwamsanga ndiye Filipo atatembenuzidwa, ndipo anapita kuti akampeze Natanieli. Ndiwo mayilosi makumi atatu kuzungulira phiri. Ndipo Iye anabwera mpaka ku nyumba, ndipo ine ndikukhoza kumumva Iye kuti, oh, akaza Natanieli, kodi Natanieli ali kuti? Oh, Iye ali uko mumunda wa Zitona. Anathamangira kunja uko mwamsanga kwenikweni. Natanieli, kodi iwe uli kuti? Ndipo Iye anamupeza Iye pansi pa mtengo, ndipo Natanieli anali akupemphera. Ndipo Iye anayembekezera mpaka Iye atatsiriza kupemphera. Ndipo Iye anati, osati iwe uli bwanji Natanieli, mbewu zikuchita bwanji? Oh, Iye anali ndi uthenga. Ndi momwe munthu yemwe wakomana naye Yesu alili. Iye alibe nthawi ya zopusa.
tabwela udzamuone yemwe ife tamupeza Yesu wa Kunazarete mwana wa Yosefe
ndosobano ine ndikukoza kumuona Natanieli akusasa zovala zake akuchokera papembero yana tisobano Filipo inenda kudziwa iwe kuti ndiwe munthu wabwino ndi munthu woona mtima tsobano kodi kungakhoza kukhala chinthu chabwino chilichonse chingabwere kuchokera ku Nazareti chabwino iwe ukudziwa ngati Mesiya akanadabwere iye akanabwera ku Yerusalemu kupyolera mu mpingo ndi chimene wanthu akuganiza lero mwaona iye akanabwera kupyolera ku Yerusalemu akayafa sanalengeze konse izo pa msonkhano wa thawu kotero palibe mmodzi wa azamulungu wazilengeza izo chotero ine ndakudziwa iwe kuti ndiwe munthu woona mtima kodi iwe wapita kumathero akuya ayi iwe ubwere udzapeze chomwe chili iye anati kodi chilichonse chabwino chingakhoze iye anamupasa iye yankho lopambana limene munthu aliyense akanakhoza anati bwera udzadzionere wekha tsopano pa ulendo mozungulira ine ndikukhoza kumumva Natanieli akuti kapena Filipo akunena kwa Natanieli iwe ukudziwa chiyani iwe ukumukumbukira msozi wachikulire uja uko yemwe sankakhoza ngakhale kulemba chiphaso chija pamene iwe unamupasa iye zija utagula nsomba zija kwa iye inde ine ndikukhulupira dzina lake linali Simoni inde limenelo ine ndinamubweretsa iye tsiku lina pamaso pa Mesiya ameneyo ndipo mwansanga pamene iye anamuona iye iye anati dzina lako ndiwe Simoni dzina la abambo ako ndi Ayonasi ndipo ine sindikanadizi kandidabwise ine kuti pamene iwe uti ukafike pamaso pa iye iye nkusakuza iwe yemwe iwe uli iye anati tsopano dikirani minute osati ine kotero tsiku lotsatira iwo anapinga ndipo yesu anali munzere wapemphero mwachizolowezi akupempherera wodwala ndipo pamene iye akanakhoza anabwera apo ndipo analowa mkati momvetsera yesu anayang'ana mmwamba ndipo iye anamuona Filipo akubwera akumubweretsa munthu kucholera mu mpita ndipo iye anayang'ana pa iye ndipo iye anati taonani mu Israeli mwa yemwe mulibe chinyengo chimenecho chiphunziso chachilendo ameneyo anali Yesu udzulo uyo ndi Yesu lero ngati iye ali yemweyo ndipo munthu uyo anayima ine ndikukhoza kumuona Natanieli Filipo akumugunyuza iye ndipo anati ine ndinakuza chiyani iwe ine ndinakuza chiyani iwe iye anati rabi ndikudandauza mphunzitsi kapena chilichonse chimene timachitcha icho lero inu mukudziwa kwenikweni mawolo ndi la chihebri amadandauza mphunzitsi anati rabi ndilidi lomwe inu munayamba mwandionapo ine inu mwadziwa motani chilichonse za ine ine sindinayambe ndakuonani inu mu moyo wanga inu mwadziwa motani kuti ine ndine muisraeli inu mwadziwa motani kuti ine ndine wolungama ndiwoona mtima ndionena zoona inu simunayambe mwandionapo ine mu moyo wanu inu mwandidziwa motani ine iye anati Filipo asana kuitani iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe Milos makumi atatu kuzungulira phiri tana lake ndi maso otani tsopano kodi iye ananena chiyani iye anati rabi inu ndinu mwana wa Mulungu inu ndinu mfumu ya Israeli ngati Ayuda anachizindikira icho tsopano dikirani uyo anali Myuda wosankhidwa yangati amakhulupirira mukusankhidwa alipo anthu ambiri amene sadzalandira konse izo ndikuona baibulo linanena chomwecho koma munthu ameneyo anali ndi mzimu wa Mulungu mwa iye ndipo iye anavomereza izo anati rabi ndinu mwana wa Mulungu ndinu mfumu ya Israeli koma kumeneko kunayima waza Mulungu wa tsiku limenelo ansembe ndi aphunzitsi akulu akumvetsera kwa iye ndipo inu mukudziwa chimene iwo ananena iwo anati iye ndi wambwebwe iye ali ndi mzimu wa Belzebule pa iye yesu iwo sanali kuyankhula izo mokweza ayi ayi koma yesu anapotoloka ndipo anayang'ana pa iwo iye anati inu mukhoza kunditcha ine izo ndikudusa nazo izo koma ili kubwera nthawi pamene mzimu woyera uti udzabwere ndipo pamene inu mukuyankhula mawu amodzi momudzutsa iye akuchita chinthu chomwechi izo zidzakhululukidwa konse mu dziko lino kapena dziko lili mkuza chotero ndiye kodi ife tikuchita ndi chiyani
Aho,
anali Ayuda. Ayuda yenieni, yona ntima, anamukulubirira iye kuti anali Mesia. Apunzisi ndiaza Mulungu, kodi iwe anali ndani. Mbeu ya serpenti, monga ife, tadutsiramo.
Iye anati, inu ndinu
atate wanu mdierekezi. Komabe, lwana lwopunzira anzelwa, amuna oyera. Iwo sanka koza kusuntha kapesi, oyera. Iwo sanka koza kuswa sabata, iwo sanka koza kudya nyama. Iwo anali amuna oyera, koma iwo anale pela kutahone.
Kukwona,
iwa anale atapunzisidwa, ndi wanthu. Mulungu amapunzisa amuna ake, molimba, kukulondola.
Right.
Amuna oitanidwa ndi Mulungu. Ye, tiku lina iye,
akanali, zozomwe Ayuda ankaganiza.
Ndimomwe iye, anadzipangisa kudziwika iyeyekha kwa Ayuda.
Yangada
kudziwa kuti ndilolemba. Chabwino. Tsopano, ngati iye anadzipangisa kudziwika iyeyekha kwa Ayuda. Amene anali Yesu dzulo ndi Ayuda. Tsopano inu mukuti Asamariya anali akuyembekezera kuti iye abwere.
Yes, they were.
Inde iwo anali. Koma osati amitundu. Asamariya woka. Ndipo pamene iye anakomana ndi Asamariya koyamba, iye ankaswa kuti adzere ku Samariya. Ndipo iye anayima ndipo anawatuma ophunzira ake apite akafune chakudya. Pafupi 12 koloko, iye anakhala pansi pa chitsime. Apo panatulukira mkazi anayamba.
Tsopano
ife tikudziwa iye mu dziko ili kuti anali mkazi wambiri yoyipa, dona wa munsewu, inu mukudziwa wachiwerewere. Ndipo totero iye anatulukira, ndipo anayamba kutsitsira chitebe pansi mu chitsime. Kuti atungepo madzi. Ndipo iye anambali uli kuti mkazi bweretsere ina akumwa. Ndipo iye anayangʼana pozungulira, ndipapo panakhala Myuda wa usingu wapakati. Iye anali wa makumi atatu wokha ndi china chake, koma Baibulo linati iye ankaoneka wa makumi asanu. Iwo anati ndiwe mwamuna wosapitirira usingu wa zaka makumi asanu. Ndipo kuti iwe unamuona Abrahamu, iye anati asanakhale kwa Abrahamu, ine ndine. Ngona ayenera kuti ankaoneka wachikulire chifukwa cha ntchito yake, thupi lake la umunthu. Ndipo iye anayangʼanapo, iye anadziwa kuti iye anali Myuda. Iye anati bwana, ndi mwambo wake kuti inu Myuda muwapempha Samariya zinthu zoterozo monga izo. Ife tilibe chochitirana chilichonse wina ndi mnzake. Iye anati mkazi, ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe unali kuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine akumwa. Ndipo ine ndikanakubweretsera iwe, ndikanakupatsa iwe madzi amene sukanati uzibwera kuno kuti udzatunge. Kodi iye anali akuchita chiyani? Kukhudza mzimu wake mukono. Penyani iye kuti adzilengeze iye yekha kwa Asamariya tsopano. Ndipo iye anati, bwanji inu mumati kumakapembeza ku Yerusalemu, ife timati mu phiri ili. Iye anati, nthawi ili nkudza, ndipo tsopano ili, pamene inu simudzatero mu phiri ili kapena ku Yerusalemu kumupembeza Mulungu. Koma mu mzimu ndi choonadi Atate akufuna oterowo. Kodi iye anali akuchita chiyani? Kugwira mzimu wake.
Ndipo patapita kanthawi
pamene
iye anapeza
pamene vuto lake linali, yangati akudziwa chimene vuto lake linali. Iye anali ndi amuna asanu, ndipo iye anali akukhala ndi wachisanu ndi chimodzi.
Kotero
iye anati mkazi, pita ukamutenge mwamuna wako ndipo mubwere kuno.
Iye
anati ine ndilibe mwamuna aliyense.
Anati
ndipo kulondola, iwe uli, unali nawo asanu, ndipo mmodzi yemwe iwe tsopano ukukhala naye si wako. Iye anayima ndipo anayangʼana pa iye. Tsopano iye sanati, inu Beelzebule bwana, inu ndi wamʼbwebwe. Iye ankadziwa mochuluka za Mulungu kuposa theka la alaliki a ku Jeffersonville. Ndipo kulondola pokhala wachiwerewere. Iye anati, bwana, ine ndadziwa kuti inu ndinu mneneri. Penyani, mneneri.
Ndipo ngati
inu mungayendese mawu amenewo chambuyo, inu muwapeza iwo mneneri. Yemwe Mose anati akanati adzabwere mukuona. Ambuye Mulungu wanu adzadzusa mneneri wonga ine. Iye anati ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Iye anadziwa kuti iye sanali kuzidziwa izo muli Mose. Sakanakhoza kuzidziwa izo. Anati ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Tsopano mbetserani pano. Ife Asamariya, osati Ayuda tsopano, Asamariya, ife tikudziwa pamene Mesiya abwera, iye adzatiuza ife zinthu izi.
Mukuona
mtundu wachizindikiro, iwo anali kutiyembekezera chizindikiro cha Mesiya. Pamene Mesiya abwera,
iye adzatiuza
ife zinthu izi. Koma inu, ndinu yani? Iye anati, ine ndine iye, yemwe akuyankhula ndi iwe. mpaka iwo onse akapempherereza tsono penyani ine ndikufuna aliyense mkati ndikunja kuti aganize za izi ndipopotseka pa msonkhano uno ine ndikupereka mpingo uno kwa mbusa mbale nevo kukuperekani inu kwa iye ndi iye kwa mulungu mbale nevo pano ine ndikukuitanani nonse inu kuti mubwerenso mbale nevo ndi msilikali wamphamvu iye ndi wantchito weniweni wa khristu mlaliki wa timethodist poyambapo ine ndikukhulupirira wophunzira wochokera ku asbury ndipo iye anali adaphunzitsidwa mu za mulungu zonse seminari ya za mulungu ndi kujayira kwa zomwe iwo amaphunzitsa koma tsiku limodzi iye anapita pamalo pamene iye anadziwa kuti iye ankayenera kuti akhale ndi china chake chosiyana ndipo iye anawoloka mzere iye ndi mbusa pano mwamuna wodzazidwa ndi mzimu mlaliki weniweni wa za mulungu weniweni ndipo ine ndikukupemphani inu anthu a mzinda uno ndi muchigawo chino ngati inu mulibe mpingo ndipo inu mukufuna kuti muzimvera uthenga weniweni muzibwera kudzamumvera mbale nevo iye amayimira chinthu chomwecho chimene ine ndimachita mwamtheradi msilikali weniweni wamphamvu ife tonse pano timamukonda mbale nevo iye wakhala ali pano ndi ife nthawi yayitali ndipo ife timamukonda iye tsopano ngati yesu khristu mwa mzimu atabwerere kuno usiku uno ndikudzachita zinthu zomwezo zimene iye anachita pamene iye anali pano pa dziko lapansi kwa myuda ndi msamariya iye achita zinthu zomwezo kwa inu a mitundu ndi angata inu kuti munene ine ndimukhulupirira iye ndi mtima wanga wonse ndipo ndikuzilandira izo pomwe pano sindikusamala mpingo omwe inu muli ya iwo izo zilibe inu mukuti kodi inu mukufuna kuti ine ndisiye kumapita ku mpingo wa methodist ayi bwana baptist ayi bwana inu muzipita kulikonse kumene inu mukukufuna kumatero pakuti mulungu ali nawo wana mu umodzi uliwonse wa mipingo imeneyi ndithudi iye ali nawo ndipo inu mwina mwake ndinu mmodzi wa iwo ndipo ine ndikukukondani inu mofanana basi monga inu mukanakhala membala wa Branham Tabernacle izo sizimapanga kachiduswa kammodzi kakusiyana kwa ine inu mukudziwa izo mwa utumiki wanga kulikonse ine ndikukhulupirira mulungu amawakonda ana ake zibe kanthu mtundu wanji wa chizindikiro chomwe iwo akugwirapo ndi chimene inu muli mu mtima mwanu koma ife tikungokuitanirani inu kuchiyanjano ndinu olandiridwa kuti mubwere tsopano aliyense amadziwa ndipo inu anthu aku Jefferson Hill mukudziwa pambuyo pa zinthu zambiri zonse zimene zanenedwa ndi kuchitidwa ndi kuneneredweratu chimodzi chilichonse cha izo kufika pakuchitika mwangwiro basi ndi angati kuno mu Jefferson Hill akudziwa kuti izo ndi choonadi kwezani mwamba manjano amene mukudziwa kuzungulira kuno tsopano tsopano kwa inu anthu akunja kwa mzindawu inu mukuona chimene ine ndikutanthauza ndi angati akunja kwa mzindawu amene anayamba akhalapo mu misonkhano yanga ndipo anaona kuti izo zimachitika chimodzimodzi basi monga iwo amanenera kwezani manjano kwa anthu aku Jeffersonville mukuona baibulo linati pakamwa pa mboni ziwiri kapena zitatu mulole mawu aliwonse akhale okhazikika kuzungulira mdziko izo zakhala zili ndiye ife tikuyembekezera chiyani ife tilinacho chilichonse mʼmanja athu momwe ndi ambuye yesu iye watipatsa ife zinthu zonse mwa ulere tsopano ife tiyamba mzere wa pemphero ndipo ngati yesu khristu atachite pano usiku uno tsopano ndi angati inu mukudziwa za chithunzi cha ambuye yesu kuwala kuja nonse inu mukudziwa za icho mwakuchitika icho chili mu Washington DC chinajambulidwa ndi munthu wopambana yemwe Edgar Hoover anali naye muzaka pang'ono zapitazi George J. Lacey mpukutu wa zidindo za zala ife tili nako kusayina kwake kuli pa pepala kumene icho makamaka iye anati iye pena ankaganiza kuti kunali kuwerenga maganizo ine ndinali kuwerenga maganizo a anthu iye anati koma bambo Branham diso la madina la kamera iyo silingakhoze kutenga kuwerenga maganizo anati kuwala kunakhudza disolo ndipo ife tili nazo izo zitalembedwa pa pepala zikupita kunja limodzi ndi chithunzi kuwala kunakhudza disolo ndi angati akanali moyo pamene iko kunayamba kuonekera pamaso pa wanthu kumusi kuno pa mtsinje pamene ine ndinali kuwabatiza iwo mazana kumusi kuja tsiku lija mu nyumbayi kwezani mwamba zanjalani. Apo pali manja atatu kapena anayi akadali moyo. Ochokera kuzaka zapitazi kumusiku uno pansinje pamene iko unabwera pansi. Ndipo uthenga wa Ambuye unabwera. Mofanana kumene basi. Kodi iko kunachita chimene iko kunanena uko kuti utumiki umene ine ndikanati ndikhale ndikulalikira. Ukanati udzayambise chisisimuso chozungulira mdziko kuti angotsala pang'ono kudza kwa chiwiri kwa Khristu. Penyani chimene iko kwachita mwaona. Mmenemo munatuluka kuchokera umo Oral Roberts ndi wena onse awa mwaona. Ndipo kuzungulira dziko izo zapita fuko lililonse anthu aliwonse chinenelo chilichonse. Moto wachitsitsimuso ukuyaka misonkhano yayikulu ya machiriso mwaona. Tsopano khalani okonzeka mkati mja kulikonse inumuli mulandireni Khristu. Mutelo inu usikuno. Tsopano kuchokera pano mpakana ine ndikudzipereka ndekha kwa Ambuye Yesu kuti ine ndikakhoze kukwanitsa kudzipereka ndekha kwa mzimu kuti ndizingomukuza Yesu Khristu yekha. Osati ine mwiri koma Yesu Khristu kuti wanthu awa anthu anga abwenzi anga mkati ndi kunja kwa mzinda akakhoze kudziwa kuti uthenga umene ine ndaulalikira uli mwantheradi choonadi. Ndipo Khristu ali pano kuti autsimikizire iwo kuti uli choonadi mwa mawu ake ndi mzimu wake. Ife tichita kumawayitana iwo mmodzi pa nthawi chotero ife tikhala. Ife tiyambira ndi nambala 1, Q nambala 1. Ndi ndani ali nayo iyo? Ngati inu simungakhoze kuuka tsopano, akulu adzakunyamulani inu. Ife tikufuna kuti timutenge mmodzi aliyense wa inu. Q nambala 1, Mbale Hickerson, Bile Paulo. Kapena dikirani Doc akuti amuthandizire iye pa. Q nambala 1, kodi inu mungakwezere mwamba dzanja lanu yense yemwe ali nayo iyo? Kodi inu mukutsimikiza kuti iyo inali Q? Kapena chabwino ine ndikupepesa. Chabwino bwerani komwe kuno msonyezeni yeka chitidwe kache kudzera mukampita uko. Q nambala 1, chabwino. Nambala 2, kwezani dzanja lanu chonde. Chabwino dona wakhala kumbuyo komwe mkati muno. Chabwino dona bwerani pangani njira mpaka chakuno ngati inu nonse mungati mumulole iye anyamata uko akuthandizani inu othandizira ndi wena otero. Q nambala 3, kwezani mwamba dzanja lanu. Nambala 3, kodi mungakweze dzanja lanu yense yemwe ali ndi Q nambala 3? Onani ngati dona uyu yemwe akupita payo ngati iye ali nalo khadi inu. Inu mulibe iyo? Inu simungakhoze kuchita izo. Ayi, inu muyenera kuyigwira iyo ndikumvetsera kwa malangizo. Ife timutenga mwanayo muli monse mukuona. Inu muzingobwera pamene nambala yanu yayitanidwa. Mwanayo akhoza kubwera pamene iyo yayitanidwa mukuona. Zabwino. Nambala 1, 2, inali yemwe ali nayo nambala 3. Pezani mwamba dzanja lanu. Nambala 3, nambala 4. Tsopano ndizo zokondeka mwamphamvu kwa inu mulungu. Yense yemwe iye anali dona uja yemwe amafuna kuti achite izo mukuona. Koma onani ngati nambala yawo yayitanidwa iwo azibwera basi. Ngati iwo sanayitanidwe ife tiwatenga iwo muli monse mukuona. Ife tikukufunani inu mu malo anu basi. Potero inu mukhoza kukhala ndi malo anu inunso inu mukuona. Chabwino nambala 3, nambala 4, nambala 5, Q nambala 5. Pezani mwamba lanu mbuyo komwe mkazi wang'ono. Nambala 6, chabwino mnyamata wang'ono. Nambala 7, mwamuna komwe kuno. Nambala 8, ife tiyenera kuti tichite izo numukuona. Inu simungakhoze kuchita izo mumangofika pongo dzazana monse inu mukati munthu aliyense akufuna kuti apemphereredwe. Ndiyoyeni ine ndikusonyezeni inu china chake ngati inu mukufuna kuti muone chifukwa chimene ife timachita kuwakolera iwo. Aliyense mkati muno yemwe akanafuna kuti abwere ndi kuti adzapemphereredwe kwezani mwamba manja anu. Munthu aliyense zibeka ndi yemwe inu muli. Taonani apo ndani yemwe atabwere choyamba mukuona. Payenera kukhala wina wake. Bila amabwera kuno amawatenga makadi awa ndipo amawasakaniza iwo onse pamaso pa inu. Ndipo iye amamupasa aliyense khadi la pemphero yemwe akufuna imodzi. Inu mukhoza kutenga yachisanu ndi chimodzi ndipo nayi zina ife timayambira pena pake ndipo izo sizimapanga kusiyana kulikonse pamene ife. ndiyeno iwo kunjako momvera amachizidwa kwenikwene asanatero awa apansanja nthawi zino ndiyangati akudziwa izo onse alendo ndi dabwino zedi zilibe kanthu kochita ndizo nambala 6 mmodzi amene wabwera nambala 7 nambala 8 ndi ndani yemwe ali ndi khadi la pemphero 8 ndakhala nayo kale iyo nambala 9 8 nambala 8 ife tikufuna inu kuti muyitenge iyo tsopano mwina wina wake kunjako ngati iwo ali wina wake akweze dzanja lawo kapena china chake wina wake kunjako yemwe sakanakhoza kuti alowe mkati nambala 8 mbale Collins kodi alipo aliyense kumbuyo uko khadi la pemphero nambala 8 yemwe akuyesera kuti alowe mkati chabwino khadi la pemphero nambala 8
All right, number 9.
Jabwino, number 9.
Prayer card 9, raise your hand.
Kadi la pempero 9. Kwezani mwamba dzanjalano. Mina iwa napita panja, sakana koza kulowa mkatimu. Ndadiwo atabwele muno, ayikeni iwo munze. Number 10, kwezani mwamba dzanjalano. Mwamuna kutali uko mbuyo, bwelani bwana. Wokondwa kukuonani inu, mukuita mitwira mkati. Inu mnali mutayima kumbuyo uko, miendo itachita zanzi.
Number 10.
Number 11. Kwezani mwamba dzanjalano. Yense yemwe ali ndi kati la pemphero Q number 11. Chabwino 11. 12. Q number 12. Njira. Chabwino 12. 13. 13. Ingo kwezani mwamba dzanjalano chonde. Kuline ndikoze kuliona.
Prayer card 13. Q 13.
Kadi la pemphero 13. Q 13.
14, 15. How many cards you give out, Billy?
Kodi unapeleka makadi angati Billy. Zana
13, 14, and 15.
Akusowa.
Prayer card 13, 14, and 15.
Kadi la pempero 13, 14, and 15. Kodi numulipano. Piu boyamba nje.
18, 19, 20.
Yeno kumango pitirira. Musi panzeri inendukaniza iwo akuyesera kuti atsimize awa poyamba mwaona ife tikatha kuwayitana iwo ife tifika kwa enawo basi pamene titi tizibwera mukuti chiyani ndi choncho inu mukuona ife tinapereka makadi uko mmawa uno ndipo anthu sanabwerere mwina mwake mukuona chabwino yeye ndiambire pamenepo pang'ono motani inu muli pafupi kukwanisa nzere wanu uko tsopano chabwino tsopano ndi ndani yemwe ali nayo 15 16 17 18 19 ndi 20 mu makiu 21 22 23 24 25 tsopano ingokhalani muli wokonzeka basi mwansanga izi zikakhala zitatha ife tili ndi mzere wodzaza pano tsopano yeno ife tibwera mpaka kwa iwo kupita mopitirira mpaka pansi pa mzere ndiye nkulumbira mpaka mu makadi onsewo ma J pamene ife tinalekezerapo ndi m'musi momwe mpaka ife tifike pa mapeto a iwo mkutha tsopano ingokhalani molemekeza kwenikweni kwa mphindi pang'ono tsopano ine ndikugumba ife tikanakhala ndi malo okhalamo ine ndikugumba pakanakhala pali njira ina yomwe ine ndikanati ndizichitira izo koma ife tilibe iyo koma tsopano ine ndikufuna kuti inu mungokhala mwakulemekeza tsopano kukanali molawirirabe ili maminiti 10 sanakwane 9 msonkhano ukhala utatha theka lina laola totero uku ndikutsekera kwa msonkhano ndipo totero tsopano khalani molemekeza kwenikweni khalani chete kwenikweni musati muziyendayenda ndipo ndiyangati mkati muno amene alibe khadi la pemphero ndipo komabe inu mukufuna kuti mupemphereredwe kwezani mwamba dzanja lanu chabwino iwo angokhala paliponse tsopano ngati inu mulibe khadi la pemphero ine ndikufuna kuti ndikupatseni inu lemba lina nthawi ina mbuye wathu anali akupita kuti akamuukise msungwana wang'ono wakupfa yemwe anali asanafe apobe mwana wamkazi wa Zakeyu ndipo mkazi anati mu mtima mwake ine ndikumukhulupirira iye kuti ndi munthu woyera ine ndikumukhulupirira iye kuti ndi mesiya ndipo iye anali ndi mbuto la magazi kwa zaka zambiri ndipo iye anazembera mu unyinji ndipo anakagwira chovala chake munayamba mwawerengapo nkhaniyo ndipo yesu anayima anati ndani wandigwira ine ndipo petulo anamudzudzula iye iye anati chabwino onse iwo akukugwirani ndipo bwanji inu mukuti ndani wandigwira ine yanati inenda foka ukoma mphamvu katoka mwaine mukuona zimenezo zimachita kwa iwe masomphenya inenda foka mphamvu zachoka mwaine ndipo iye anayangana pozungulira paombera mpaka iye anamupeza mkazi iye anachita mantha iye ankaganiza kuti iye anelata chita china chake cholakwika koma iye anayangana pa iye ndipo iye anamuza iye zakutaya kwake kwa magazi ndipo anati chikhulupiriro chako takupulumutsa iwe yangati akudziwa izo kuti ndichoonadi tsopano kwa inu masikola la baibulo kodi baibulo limati kuti yesu khristu pakali pano ndi wansembe wamkulu wansembe wathu wamkulu yemwe angakhoze kugwiridwa ndi kumverera kwa zowawa zathu ndi angati akudziwa izo chabwino ngati iye ali wansembe wamkulu tsopano yemwe angakhoze kugwiridwa ndi kumverera kwa zowawa zathu iye akanakhoza kuchita motani ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye akanayenera kuti achite mwanjira yomweyo momwe iye ankachitira pamenepo kodi uko ndikulondola chabwino tsopano iye alibe thupi logwirika tsopano pakuti ilo lili kudzanja lamanja la mulungu koma iye ali nawo matupi athu amene iye amagwiriramo ntchito ndipo ndi mzimu wake ukugwira ntchito kupyolera mwa ife monga iye anati iwo unati ine ndidzakhala ndi inu mkati mwa inu ntchito zimene ine ndikuzichita mudzachita inunso zochuluka kuposa izi inunso mudzazichita zochuluka pakuti ine ndikupita kwa atate iye akanati adzayime mumalo athu mwaona koma iye akanati azitidzoza ife ndi mzimu tsopano inu kunja uko mwaombera inu mungoyang'ana chakuno ndipo musati muzingoyang'ana pa ine monga mʼbale Branham inu muzingoti ambuye yesu ndinu wansembe wamkulu ndipo inu muli munyumba muno ndipo ine ndikufuna kuti ndikugwireni inu ndi zowawa zanga kukuwuzani inu ine ndikudwala ndipo inu mutsimikizire izo ndi ine ndipo mungomulola mʼbale Branham kuti atembenuke apo monga ndi mzimu wanu ndipo andiwuze ine monga inu munamuwuzira mkazi uja izo zikhazikitsa ine ine ndikupikisana nacho chikhulupiriro chanu mu dzina la Ambuye kuti muchite izo tsopano penyani ngati izo zili zolondola kapena ayi inu mumufunse mulungu izo ndipo muone ngati izo zili zichitike basi mwanjira imeneyo tsopano ingokhalani molemekeza kwenikweni tsopano inu mukhoza kubweretsa odwala anu kapena kodi munthuyo anali uyu chabwino chinthu choyamba mu mzere gawo ili la mzere alipo anthu ochuluka muno ife timayesera kuwasiya anthu akutali anthu akujefasonivire kungo alola anthu akunja kwa mzinda kulimbanira kuti alowe muno chifukwa mu mzere wa mtunduwu ngati anthuwo anali ochokera kuno kuzungulira jefasonivire iwo akanakhoza kunena bwanji mʼbale Branham amawadziwa anthu amenewo zedi ndi chimene izo zili koma ndithudi iwo sanayambe akhalapo mu africa ndi india ndi asia ndi ulaya ndi konse kuzungulira dziko mu malo ena koma ine sindikudziwa izi ine ndikukhulupirira anthu onse awa mu mzere uwa patsopano akuoneka kwa ine ngati iwo ali alendo kwa ine kodi inu nonse ndinu alendo kwa ine ingokwezani mmwamba manja anu ngati inu muli chabwino zizo zabwino ndi angati kunjako kwa omvetsera ali alendo kwa ine kapena inu mukudziwa kuti ine sindikudziwa chomwe chavuta ndi inu basi munthu aliyense zibe kanthu yemwe iye ali zedi inu simuli mwaona koma iye amatero tsopano ine sindikunena kuti iye atero koma ngati iye atatero ndiye izo zimupangisa iye kukhalapo pomwe pano tsono bambo uyu pano ine ndikukhulupirira anakweza dzanja lake kuti iye ndi ine ndinali alendo kwa wina ndi mzake ife ndife alendo ine sindinayambe ndamuonapo bamboyu mu moyo wanga ine ndili iye sanayambe wandionapo ine mu moyo wake mpaka tsopano pakali pano ife tabwera mnyumba muno ndipo ife taonana wina ndi mzake tsopano kwa nthawi yathu yoyamba tsopano pano pali chithunzi changwiro cha Filipo kupita kukamutenga Natanieli ndipo Natanieli kubwera pamaso pa yesu tsopano osati kuti iyeyo ndi Natanieli kapena ineyo yesu tsopano musati muziganiza izo koma zaka zotsatira mwalonjezo limene linapangidwa pamenepo ndipo pano pali amuna awiri amene sanayambe akomonapo mu moyo basi monga amuna awiri aja anali pamenepo ndikonga ndi Yesu akanali yemweyo yakonza kudzipereka mzimu wake ku chikhulupiriro ndipo ine ndikonza kudzipereka mzimu wanga ku chikhulupiriro kwa Khristu mwa mphaso ya uzimu ya mzimu woyera ndipo tikonza kuchita chozizwisa chomwecho ndikulondola uko ndipo ndi cha uzimu kuti ndi chozizwisa tabwino ine ndingadziwe modanizo ngati ine sindinayambe ndamuona iye manja anga ndi awa ife sinayambe takomanapo kale ife pano ife tayima pa nthawi yoyamba mulungu akumudziwa iye ine sindili tsopano kumbukirani khalani mukundipempherera ine tsopano nthawi zina muizi mu nthawi izi mzimu umakudzoza ndipo wakhala ukuchita izo mochuluka kwambiri tsopano mpaka zikukhala ngati chabwino ine ine ndikungofuna kuti inu mukhale mwabata mukhale molemekeza kwenikweni kenyani mukhale mupemphero tsopano ine ndikungofuna inu bwana pokhala osakudziwani inu koma inu muli pano pa chifukwa china chimene ine sindili ndidziwa koma chilichonse chimenecho chili ndipo ambuye yesu akalola kundiuza ine chimene inu mukufuna kwa iye popanda inu kundiuza ine izo zingamupange iye basi chimene ine ndinati iye anali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse inu mukukhulupirira izo chabwino iye akukhulupirira izo ndipo tsopano omvetsera akukhulupirira izo ndipo ambuye anena kuti iye akanati adzachite izo mu baibulo lake tsopano apa ndi pamene ine ndimapezeka mwina ndikunena choonadi ndi baibulo la mulungu kapena baibulo lalonjeza china chake chimene ilo silingakhoze kuchiyimira kumbuyo kapena ndine wachinyengo chimodzi kapena chinzake mukuona ndipo kulondola muone pamene iwe umadziyika wekha ine ndazichita izo pamaso pa ambiri mbiri zikwi za wanthu otsutsa ndi onse
But I know that he promises.
Koma ine ndikudziwa kuti iye amalonjeza ndipo iye amasunga lonjezo lake. Ine ndikuona izo zikuyamba pakali pano tsopano. Ine ndikuona anthu pokuzungulira iwe pansanja ndi kunja pansonkhano. Ife tinalibe aliyense pozungulira. Mukuona alipo anthu odwala pano mwansanga pamene iwo ukuyamba iwe ukhoza kumverera iwo. Iwo ndi mzimu woyera. Khalani molemekeza kwenikweni tsopano. Molemekeza basi tsopano momwe ife tingakhoze kuyankhulira inde bwana ambuye yesu amatikonda tonse ife pakuti ndife amuna awiri amene iye anawafera ndipo nthawi yathu yoyamba kukomana ngati inu muli osowa mulungu ali wokhoza kupereka pa chosowa chimenecho pa iye analonjeza kuti iye akanadzatero koma tsopano bamboyu ngati aliwoona mu mtima wake iye akuzindikira kuti china chake chili kuchitika iye sangakhoze kungoganiza ndendende chimenecho chili koma mngelo uja yemwe inu mumamuona pa chithunzi akubwera pafupi ndi pafupi kwa bamboyu ndipo iye akuzimirira kutali ndi ine ndipo bamboyu akuvutika ndi vuto la mtima ndipo iye ali ndi matenda a shuga ndipo kulondola ndizo pakuti ukutero mzimu ngati izo nzoona kwezani mmwamba dzanja lanu tsopano ngati ine sindinayambe ndakuonani ine ndikanadziwa motani chilichonse chokhudza ine njira ina njira yomweyo imene iye anadziwira kumeneko ndikulondola uko kodi omvetsera akukhulupirira izo tsopano bwanji osati tingotenga nthawi yathu pang'ono pokha basi totero kuti inu muone kuti sikunali kungopeka china chake tiyeni titenge chinthu china chake ndipo tiyeni tingoona ngati mzimu woyera unganati uwulule chinthu china chake kwa ife tiyeni tingoyankhula kwa bambo wayimapoyo miniti yokha mwina mwake pali chinthu china chake mu moyo wake mwina mwake chinthu china chake cholakwika ndi iye ine sindili kudziwa ine sindili kudziwa kwenikweni chimene ine ndinanena ine ndikasowa kuti ndingachione icho pa zojambulidwa kuno chifukwa mukuona ndimasomphenya iwe umaona pamene iye anali ali inde ine ndikuziona izo tsopano ndi china chake chokhudza magazi yake ndi shuga eya ndi matenda a shuga iye ali ndi matenda a shuga ndipo izo zayambisa vuto la mtima chimene chayambisa mtima wa manjenje iye wakhala ndi izo kwa nthawi ndithu ndipo iye siwochokera ku mzinda uno koma iye ndi wochokera ku Indiana akuchokera kumalo pafupi ndi malo otchedwa monga Borden. Inu ine ndikuona Borden, ndinu ochokera ku Borden. Ndizo pakuti atero Ambuye ndizimenezi. Ndipo pali china chake cholakwika mu moyo wanu. Pano pali chinthu china ine ndikuona mkazi akuonekera pano mu masomphenya chifukwa inu mulimu ndi akazi wanu, ndipo iye akusowa machiriso ena. Ndipo iye akuvutika ndi mtundu wina wakukhosomola ndi mphumu iye ali nayo. Ndipo inu muli ndi chinthu china cholakwika mu moyo wanu chimene inu mwakhala mukuyesera kuti muchichite mwachikhulupiriro ndinu wa Chipentekosite. Chifukwa inu ndikukuonani inu pa msonkhano wa Chipentekosite kumene iwo akufuula ndi kuwomba manja awo. Ndipo inu mukuyesera kusiya, inu mumasuta, ndicho chimene inu mukuyesera kuti muchisiye, kusuta ndudu. Ndipo kulondola ndende ndizo pakuti atero Ambuye. Ndicho choonadi sidonto izo, zedi izo zili. Kodi inu mukukhulupira kuti iye ali pano tsopano alipo? Kodi ndinu wokonzeka kuti mulandire machiriso anu? Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Ambuye Mulungu yemwe munamudzusa Yesu Khristu yemwe ali pano tsopano. Bambo uyu Ambuye yemwe ali pano kufuna madalitso a Mulungu kuti akhale pa iye, ife tikupembera kuti inu mumupatse iye chokumba cha mtima wake mʼdzina la Yesu Khristu. Amen. Bwererani kwanu mukazipeze izo basi momwe inu mwakhulupirira, ndi momwe izo ziti zikakhalire. Mulungu akudalitseni inu. Kodi inu mukukhulupirira? Mulungu wamphamvu zonse yemwe analemba Baibulo ili, yemwe mzimu wake ulipo, akudziwa kuti ine sindinayambe ndamuonapo bamboyu mu moyo wanga mwachidziwikire mpaka miniti yomwe. Koma ine ndikudziwa chinthu chimodzi, mzimu woyera uli pomwe pano. Ine sindili kudziwa chimene iye atachite, koma ine ndikudziwa kuti iye kodi ndi uyu donayo. Chabwino. Kodi ndifa alendo kwa wina ndi mzake? Chabwino inu. Inu munandiona ine ku misonkhano. Koma ine ndikukudziwani inu. Ndiko kulondola. Chabwino. Ndiye muli pano pa cholinga china. Tsopano mkaziyo akhoza kukhala pano, iye akhoza kukhala mkhrisitu, iye akhoza kusakhala, iye akhoza kukhala wotsutsa. Ngati iye ali, ingopenyani chimene chichitike mukuona. Ndipo ine sindikudziwa chimene iye wadzera. Mayi anga akhala pena pake mnyumba muno, mkazi wachikulire. Kodi inu mungaganize kuti ine ndingayesere kuti ndimupweteke munthu wosauka ameneyo? Inu mukuganiza kuti ndingabwere kwa iye ngati wachinyengo? Ine ndithudi sindikanatero. Ine kunali bwino kungochoka pa nsanja pano ndikupita kwathu. Ine ndalalikira kale uthenga, koma izo zonse sizimene zimapita ndi uthenga. Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Sindikusamala chomwe dziko ndikunena za izo. Ife tiyenera kuyima ndi izo muli monse. Mulungu anati tizichita izi. Pokhala osakudziwani inu, ndipo ndithu inu mwakhala mu msonkhano mwina mwake mmene muli mazana ndi mazana a wanthu, ine ndilibe njira ya kukudziwirani inu. Koma pano pali chithunzi tsopano cha Yohani Woyera Folo, mwamuna ndi mkazi kukomana kwa nthawi yoyamba. Ambuye wathu ndi mkazi wa ku Samariya akukomana kachiwiri. Tsopano iwo anayankhula, iye anawukhudza mzimu wake, anadziwa chimene chinali cholakwika ndi iye, ndipo anamuwuza iye, ndipo iye anamuzindikira iye kuti anali Mesiya. Kodi inu mungachite chinthu chomwecho? Inu mungatero. Kodi omvetsera angachite chinthu chomwecho? Mkazi aliyense kunja uko, mulole Mulungu apereke izi.
Yes.
Inde mkaziyu akuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje. Iye wakhala nazo izo kwa nthawi yayitali, zaka zambiri mbuyo. Ine ndikukhoza kumuona iye panobe ali mkazi wang'ono, koma icho si chinthu chachikulu chimene iye akufuna kuti ine ndichipempherere. Ndi nyamakazi imene yamulumalitsa iye, zimene inu mukufuna ine kuti ndichipempherere. Tsopano kodi inu mukukhulupirira? Tiyeni tiyankhule kwa iye mopitiriza pang'ono. Mulole mzimu woyera upereke izi.
woman is actually of a
foreign descent.
Her name's Hansen.
Zina lake ndi Hanson. Ndizona. Waji Norway, kapena waji Swedish. Iye.
You're not from this city.
You're from
a place called
Canton.
And that's a great country where there's a lot of wheat. It's Minnesota.
It's where you're from.
That's true.
Tovano, bwererani kwanu. Inu majilishiwa. Yesu Kristu wakupanga ninu wabwino.
Kawauzeni anthu
zinthu zabwino zimene Ambuye achita kwa inu.
I do suppose that we are strangers. Ine ndikulingalira
kuti ife tidalendo kwa wina ndi mzake.
Ine
sindi kukudziwani. Amen. Koma Ambuye akukudziwani inu. Inu muli pano pa cholinga china ine sindiri kuchidziwa.
Koma ngati
Ambuye Yesu
ataulule
kwa ine imene inu mwadzera pano, inu mudziwa ngati izo zili choonadi. Ngati ine ndikanabwera pano ndikudzati, inu mukudwala mkazi,
kedi
inu muli kuima pa mzere wa pemphero, izo zikusonyeza.
Kupimidwa
kwanu kukusonyeza kuti inu muli ndi china chake cholakwika ndi chiwindi.
Iye
anati izo zinali kuuma kwa chiwindi ndiko kulondola.
Just talk to her a minute.
Ndingo yankhula kwa iye. Basi kodi inu mukukhulupirira kuti Ambuye Yesu yemwe anayankhula kwa mkazi pa chitsime ali yemweyo lero? Inu mukutero. Muli mukuoneka ngati muli ndi mzimu wabwino.
Sindinu
wochokera kuno. Inu mukuchokera kummawa, mukuchokera ku Ohio. Ndiko kulondola, Dayton, Ohio.
Kubwera
kuno, ndiko kulondola. Ine ndikuona inu mukumupempherera wina wake.
Uyo ndi
mnyamata. Iye ali ndi vuto la mtima. Iye ali ndi zilonda na Yesu. Mnyamata wokhala ngati wa manjenje. Ndiko kulondola.
Ndipo
inu mukupempherera moyo wake. Chifukwa iye ndi wosapulumutsidwa. Ndizo pakuti atero Ambuye. Izo ndizoona, si choncho izo. Inu mwachiritsidwa. Bwererani. Kamuuzeni iye akhale wolimba mtima bwino. Yesu Khristu.
Sindili
kukudziwani inu dona. Sindili kukudziwani.
God does know you.
Mulungu akukudziwani inu. Ngati Mulungu adandiuze ine lomwe lili vuto lanu, inu mundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake ndikutsimikiziritsa iye yekha.
Mukuona
chimene ine ndikufuna kuti ndichite ndikuatenga anthu awa amene akubwera mu mzere wa pemphero kuti aone kuti iye ali pano. China chake chinachitika mu msonkhano. Pali akazi awiri aimapo atavala onse magalasi.
Somebody touched him with the feeling.
Wina wake wamugwira iye ndikumverera kwa zowawa zawo.
I could just see the woman what your ear trouble.
Ine ndikukhoza kungomuona mkaziyo chimene vuto lanu lakhutu. Iro lapita tsopano.
Tayanganani
bado nayo momwe iye akuonekera mochuluka monga uyu apo. Iwo
analatayima
apo ine ndimakhoza kuwaona iwo, koma mmodzi anali akuchita izi. Ndipo panalibe kanthu kotero kwa mmodzi uyu.
Pacha izo chili
mkazi uyu akuimira munthu wina wake ndiko kulondola.
Ndipo
mkazi uyo ndi woyandikana naye wanu.
Ndipo
iye ali ndi nyamakazi.
Ndipo
inu mukumuimira iye. Ndipo ine ndikukuonani inu mukumupempherera iye. Pa iye ndi wosapulumutsidwa.
Ndipo
inu mukumupempherera iye.
Ndicho chinthu
cha mphamvu.
Kayikeni
mpango uwo pa iye umene inu muli nawo mʼdzanja lanu.
Kamuuzeni
iye kuti asadakayikire ndi kuti akapereke moyo wake kwa Khristu. Ndipo nyamakazi yake imuchokera iye.
Weeping for sister.
Mukumu lirira mlongo.
You believe God.
Inu mukumukhulupirira
Mulungu.
Inu mukukhulupirira ine kuti ndine wantchito wake. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kundiwuza ine chimene inu muli kulirira ndi chimene chokhumba chanu chili.
If you believe that, raise up your hand.
Ngati inu mukukhulupirira izo, kwezani mmwamba dzanja lanu.
You believe that rupture or leaving?
Kodi inu mukukhulupirira kuti chotupa icho chimusiya iye?
If you believe it.
Ngati inu muti mukhulupirire izo, icho chipita. ingokala ninacho chikhulupiriro musati mukayikire basi inu muli bwanji ndiuganiza ndife alendo kwa wina ndi mzake ambuye yesu akutidziwa tonse ndinu mkazi wang'ono wamphamvu koma inu simuli pano chifukwa cha inu mwini ine ndikuona chipatala chikutulukira kama ndi amayi anu amene inu mukuwapempherera ndipo iye ali ndi mthunzi wa imfa iye akuvutika ndi ndulu zotupa ndipo iye ali ndi kansala naponso mthunzi wakuda wa kansala tengani mpango umenewo umene inu mukulirirapo mukawike iwo pa iye ndipo mukayitanire pa dzina la ambuye ndipo musati mukayikire ngati inu simukayikira mulungu akamuchotsapo iye apo ndi kumukhalitsa bwino iye musati mukayikire tsopano pitani mudzina la ambuye ndipo kakhulupirireni kodi inu mukugutitsidwa kuti khristu ali moyo pali china chake cholondola ndi mkazi wakhala kumbuyo komwe kuseli uku mu mpando uwo iye akuvutika ndi mitu ndipo iye wakhala akupemphera kwa ambuye uko akuyesera kuti azimusamalira mwana uyo iye anakumvani inu mlongo izo zonse zatha tsopano ingoyimirirani pa mapazi anu kuti mumupase mulungu matamando chifukwa cha izo dona ingomupatsani mulungu matamando chifukwa cha izo mukuona kodi iye anagwira chiyani iye sanandigwire ine konse koma iye anamugwira wansembe wamkulu uja ine sindili kumudziwa mkaziyi ine sindinayambe ndamuonapo iye mu moyo wanga koma mulungu wamuchiza iye apo basi kodi izo ndikumupanga yesu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zedi izo zikutero ngati inu mungakhoze kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira iwo ukugunda omvetsera munthu wina akupemphera mwaona izo zimatengera pamene mphamvu ikutulukira kumene kuli mzimu ine ndikoza kutsatira kokha ndi kunena monga iye akunenera ine sindimadziwa ndi mkazi yemwe wavala magalasi ake akulira pa chimene iye anali kulira chifukwa mzimu uli pa iye apo iwo uli guto la matumbo lija limene inu mwakhala mukuvutika nalo khalani ndi chikhulupiriro izo zikusiyani inu ndipo sizidzabwelera konse ine sindikumudziwa mkaziyo ine sindinayambe ndamuonapo iye iye sanandikhudze ine konse iye wamukhudza wansembe wamkulu ngati inu mungakhoze kukhulupirira iwo unamugunda mkazi wina ine ndikufuna wina aliyense yemwe akufuna kutero yang'anani kuno tayang'anani pa mkazi akulirayo tayang'anani pa mkazi winayo yemwe wakhala bwinobwino tayang'anani pa mkazi winayo wapafupi ndi iye akulira ndiye anali ndi vuto la mtima dona wang'ono wakhala pomwepoyo akuyang'ana pa ine ndilanu eya ndikokulondola inu munali ndi vuto la mtima sichoncho inu ilo lakuchokeraninu chikhulupiriro chanu chinayatsa mmoto ndi mulungu ndipo inu munamugwira iye izi ndi zodabwitsa mukumuona dona wakhalapo pomweyo ndi mutu wake chowerama akupemphera mkazi wa mutu wa imvi mlendo kwa inu atakhalapo inde inu munatembenuka mozungulira kumayang'ana pa uyo iye ali ndi vuto la ndulu iye wakhala kupemphera kuti mulungu achichotse izo kwa iye ndipo inu munali kupemphera pamenepo ambuye muloleni iye andiyitane ine ndikokulondola ngati ndikokulondola pezani mmwamba dzanja lanu ine ndinadziwa bwanji pemphero lanu izo zachoka kwa inu chikhulupiriro chanu chakundizani inu pitani kwanu ndipo mukakhale bwino kodi inu mukukhulupirira ngati inu mungakhoze kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka koma inu muyenera kuti mukulupirire.
Still moves in that district that
ukusunthabe muboma limenero la yemwe wakhala mkati mmenemo komwe pano watiwiri kuchokera kumapeto kuthamanga kwambiri kwa magazi ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse mlongo ndizodzatha kodi inu mukumukhulupirira mulungu kumutenga iye pa mawu ake kabwino kwezani dzanja lanu mmwamba ndito chimene inu munali kutipembelera ambuye muloleni iye andiyitane ine potsatira ndikuthamanga kwambiri kwa magazi uku ine ndine mlendo kwa inu ngati izo zili zolondola bwerezani dzanja lanu kabwino izo zachoka kwa inu pitani kwanu ndipo kakhaleni bwino inu mukuona chimenecho chili ndi chikhulupiriro ndipo ngati inu mungakhoza kuzikhulupirira izo kodi inu mukukhulupirira onani anthu awo kunja uko opanda makadi apemphero kapena kanthu kodi inu muli wokonzeka kuti mukhulupirire kodi umo ndi momwe ambuye yesu ankachitira pamene iye anali pa dziko lapansi pano kodi uyu kodi ndi mmodzi uyu bambo akubwera chabwino inu simukudziwa chimene izo zimachita kwa inu nonse kwa Branham Tabernacle tsopano tangoyang'ana uno pamwamba mʼmanja mwaona inu mukudziwa ine sindimachita chotero ndi chiyanicho mzimu wa ambuye iwo ukudzoza anthu ambiri samamvetsa chomwe kudzoza kumatanthauza iwo amaganiza kuti iko kumatanthauza kufuula icho ndi chisangalalo mphamvu imabwera moopsa kukona icho ndi chisangalalo cha ambuye iyi ndi mphamvu ya ambuye kumutiza iye kumupanga iye wabwino penyani chimene iye anachita kwa msungwana wang'ono atakhala usiku wina wolumala kwa munthu wakhungu kwa ena kupyola paliponse inu muli bwanji bwana ine ndikulingalira ndi palendo kwa wina ndi mzake ife sitili kudziwana wina ndi mzake ine sindikukudziwani inu ndipo inu simuli kundidziwa ine ngati izo zili zolondola kwezani mmwamba dzanja lanu kabwino nthawi yathu yoyamba kukomana molemekeza tsopano pano pali mwamuna ndipo iye ndi ine wang'ono kwambiri kuposa ine ndi manja athu ali mmwamba kwa wina ndi mzake pamaso pa mulungu kuti iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukomana yesu akumudziwa bamboyu ndipo payenera kukhala pali china chake cholakwika iye kuyima pamenepo ine sindikuchidziwa koma ngati ine ndanena choonadi chimene mulungu watsimikizira mwamboni zochuluka kuti ine ndakuwuzani inu choonadi kuti ndi mikwingirima yake inu munachiritsidwa iyo ndi sensi yakale inu muyenera kupeza chikhulupiriro cholimba icho kuti mukwere pamwamba pa zinthu izi tayang'anani pa khansa ikuchoka pano usikuno tsopano inu mungopenya maumboni amene akubwera kuchokera pamenepo mithunzi yakuda ya imfa iyo dokotala wanu wokondeka akhoza kuyesa zonse zimene iye akanakhoza kuchita kuti apulumutse moyo wanu koma pamene mulungu anena chilichonse ndi zimenezo ndipo izo sizinali ine ine ndilibe kanthu kochita ndi izo tsopano alipo pafupi mazana awiri pano oti apemphereredwe ine ndikufuna kuti ndipume miniti yokha tsopano ndiyeno ife tidzangoyamba kumawapempherera wanu kuwabweretsa iwo pano osati kuwadutsitsa iwo kupyola mu nzere koma nditayima pano kumawapempherera iwo ine ndikufuna kuti ndimupempherere aliyense yemwe akufuna kuti apemphereredwe koma mwaomvetsera onse ndiwo amene ali pa msanja ine ndikufuna inu kuti muzindikire kuti yesu khristu ali pano kodi inu nonse muli kuzindikira zimenezo aliyense akuzindikira izo tsopano kuti izo zikhoza kukhala zokhazikika kwa nthawi zonse mu malingaliro anu bambo uyu ndi ine pano ndi manja athu mmwamba kwa mulungu nthawi yathu yoyamba kukomana ngati iye akayankhule chinsinsi cha mtima wake monga momwe iye anachitira kwa mkazi wa pachitsime kapena kwa Filipo kapena mpaka kulikonse mpaka kupyola mu utumiki wake ngati iye akachite izo kodi izo zitsimikizira kwa inu nonse kuti ndi mwantheradi iye ambuye yesu kodi zitero kwa inu bwana ine ndilibe njira ndilibe lingaliro lomwe vuto lanu lili Ine sini kuti wakandi nwoti mwakapena Kristu. Ine sini kanakhoza kukuuzani inu. Iye amatero. Mulungu amatero. Koma ine sindingakhoze kukuuzani inu. Koma ngati iye atandiuze ine.
But you are
Koma inu ndinu mKristu. Chifukwa mwansanga pamene mzimu wanu kugwira kudzoza kwa mzimu umene uli pa ine iwo ukulandira iwo chotero ine ndikudziwa ndinu mKristu.
And you're under a deep shadow.
Ndipo inu muli pansi pa mthunzi wakuya.
It's something wrong with the blood.
Ndichina chake cholakwika ndi magazi.
And you've been to doctors.
Ndipo inu mwakhala muli kwa madokotala.
And they want to perform an operation.
Ndipo iwo akufuna kuti apange operation.
And that operation imeneyo iri ine ndikuamva iwo
ndipo madokotala awiri akufunsana wina ndi mzake. Ndipo iwo akufuna kuti atenge chiwalo kuchokera mthupi lanu chimene chimatchedwa ndulu.
That's right.
Ndipo kulondola. Ndipo inu simuli ochokera mu mzinda uno. Koma ndinu ochokera ku mzinda waukulu kumene kuli masukulu akulu a mtundu wina wachipembezo. Ndiku Wheaton. Ndipo dzina lanu ndi Carl Rhodes. Rhodes dzina chake tonga Carl Rhodes. Chabwino bwana, ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, inu mukhoza kubwerera ku nyumba kwanu, ndipo Mulungu akusiyirani moyo wanu. Kodi inu mukukhulupirira izo? Tiyeni ife tipemphere. Ambuye Yesu, ine tsopano ndikuponyera kutali choyipa ichi kuchokera kwa mʼbale wanga. Ndipo mu dzina la Yesu Khristu mulole iye akhale moyo pa ulemerero wa Mulungu. Amen. Mulungu akudalitseni inu mʼbale pa ulendo wanu mukusangalala. Ndiyangada kukhulupirira tsopano ndi mtima wanu wonse. Tsopano kodi ndiwo onse omwe ati apembereredwe? Dabwino. Tabwino, buto lanu lansana linakusiyani inu pamene inu munali mutakhalapo. Kotero inu mukhoza kupita pa ulendo wanu ndipo muzisangalala ngati inu mukufuna kutero. Ndipo muzingopitirira kumati ndikuthokoza Ambuye wabwino. Inu mupite mukadye chakudya chanu cha madzulo, buto lanu la mmimba lakusiyani inu. Mukubwera mu mzere. Kotero inu mukhoza kupita ndi kukakhala ndi ulendo wanu inunso. Mungokhulupirira ndi mtima wanu wonse. Nyamakazi yanu sikuvutitsani inu ngati inu muti mukhulupirire izo. Ingomapitirirani choncho mukusangalala ndi kumatamanda Mulungu ngati inu mungatero mʼbale. Chabwino. Chabwino kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Ndiyangada kumukhulupirira Mulungu. Tsopano ine ndikuti ndingoponda apa mphindi yokha.